asikhothami sethu inhloko yethu umzuzwana nje sendele umkhuleko ngiyajabula kakhulu kuba nani kusihlwa futhi into yokuqala lesifisa kuyenda manje kukhuluma nalo lesithele kutombona inkosi Jesu asikhuleke Babe wethu losezulwini sithatha lokhu njengenhlanhla lenkulu ukuthi sibe kuleli bandla lelincane kusihlwa enkonzweni yendodzana yakho lethandzekako inkosi Jesu umsindisi wethu Siyakubonga kakhulu ngemusa lasiphe wona kuchitha ingadi yakhe kuze thine lesingcolile sihlandwe ngekubuyisana kwakhe lokukhulu Sikhulekela libandla emhlabeni wonke endzawo tonke lonke lilunga Wonke umfundisi sikhulekela ikakhulukati lelibandla nemelusi walo kusihlwa nalomhlambi lomncane lohamba lapha kulengcenye yalelidolobha njengemalunga emthimba waKristu sikhulekela ukuthi utobabusisa Nkosi busisa emadikoni emagonsa futhi kuyinhlanhla lenkulu ukuthi akusihlwa kwabelana inhlanganyelo ndzawonye Nkosi ukuthi silapha ngesizathu sinye ngaKristu manje Nkosi sikhulekela ukuthi utosinzisa wonke umuntu lapha longakasinziswa kusihlwa futhi uphilise wonke umuntu logulako futhi ugcwalise ngamoya loyingcwele labo labalambile nalabo mele lokunjalo bani sevini kusihlwa Nkosi futhi usigeze ngemanti elivi sisaqhubeka nekulinza egameni lenkosi Jesu siyakucela amen Ningahlala phansi. Ngubingelela kumnakethu Seals nasemhlambini wenkosi lohambako lapha ekugcineni kwalelidolobha. Ngiyajabula kakhulu ukuba lapha kusihlwa kwabelana lesikhathi lesi senhlanganyelo nani bangani bami labathandzekako. Futhi ngiyabona labanengi bemile. Siyethemba nje ukuthi singeke sibe kathe kakhulu umlayito lomncane lovela enkosini futhi ngesikhathi lesikhulu ukuthi sihlangane ndzawonye futhi ngicabanga ukuthi ngike ngahlangana nemnakethu phambilini ndzawana thide futhi ngiyathi ukuthi bengibathi buso bakhe kodwa ligama livakala lijwayelekile kimi Futhi ngakuthine kwayo yonke impinye lenkulukati yemasotsha aNkulunkulu nifole niconze ngase kunqobeni kwekugcina ekupheleni kwemgwaqo Nageni nina maKristu lenlapha nehamba kuthula kwaNkulunkulu akubekini futhi ngiyethemba ukuthi uNkulunkulu utobusisa lelibandla lelincane futhi kwangathi lingakhula libe ngulelikhulukati Libandla lelikhulu lapha onke emalunga acwaliswe ngamoya loyingcwele futhi siulalele kakhulu umoya ukuthi sono singeke nje sesingene eminyango ngaphandle kwekuthi ubitwe ngumoya loyingcwele ngulolo hlobo lwelibandla lesilifunako futhi silwela kude sibe nalo ngikholwa ukuthi leto tinvoting ngendeka futhi manje kungendeka futhi ukuthi uma nje sitothi nikela kuNkulunkulu futhi silalele livi lakhe futhi sikholwe kuJesu ngayo yonke inhliziyo yethu ngikholwa ukuthi kuyofika libandla ukuthi lapho leto tinvo tiyokwendeka khona ngiyathi ukuthi bekungaba kulamba kwayo yonke inhliziyo yemshumayele ukuthi bangene ebandleni leligcwaliswe kakhulu nje ngebukhona baNkulunkulu futhi wonke umuntu ngekuvana nje kakhulu namoya kute kungabikho sono lilunga linye lelingeke likhone kwenda sono kwangathi nje masinyane bangangena lapho bebayokwathi kangcono kunekuthi bethe ebukhoneni balelo bandla naleso sono empilweni yabo umoya loyingcwele bewungakubita kuvakale ngqo kona manje futhi uthi ngiloku lokungiko manje nayo indlela lesifanele sibe ngayo bangane ngilolo hlobo lelibandla uthi silwela lokho bazalwane asinjalo na sonke silwela leyo ndo uthi siyethemba futhi siyethemba nenhloso yami lapha ePhoenix kutoba nemadoda labo somabhizinisi labangemaKristu engcungcutheleni bebanemoya lomuhle kakhulu umnakethu Williams lapha ukuthi bahambe bathungelethe lesicuku lesi sebazalwane labakahle etinhlanganweni letehlukene nakanjalo njalo nemabandla amancane even lonke lapha nani bazalwane nibe kahle kakhulu ukuthi ningingenise ukuthi ngibe nalenhlanganyelo nani ngijabula kakhulu ngako ngoba ngi ngiyayitsandza mbamba inhlanganyelo nebazalwane bami. Ngicabanga ukuthi Jesu wathi, bathi kanjalo-ke bonke bantu ukuthi nibafunzi bami. Niyathi uma luthando lwakhe luhlanganyela lomunye nalomunye. Sibe nebusuku lobuthathu manje, kuthi itolo ebusuku besenda ebandleni leminakethu Outlaw, kuthi sibe nesikhathi lesimnanzi lapho, nasetulo eThembe, bese-ke ngalapha ngiyajikiswa. Futhi angathi kuthi ngikuphi ngalapha anzana thite emuva eNtshonalanga ePhoenix lebe singiyo busuku bekucala futhi kusasa ekuseni ngicabanga ukuthi ngensimbi yelishumi ngco ngukamnakethu fula futhi kusasa ebusuku kuseFaith Temple eIndian Road ngiyakholwa noma eIndian School Road noma lokuthi thite ngihlangahlangene ngako konke kuyini na McDowell Road iFaith Temple kuMcDowell Road iIndian School Road akusiyo yini into letsite ngabe iCalvary iFellowship Tabernacle sengihlangahlangene ngako konke ngimvile Billy angitshela aphuma manje iFellowship Tabernacle futhi kodwa manje ninebantu kuyenu lapha endzaweni yenu yekusebentela ngokusasa ekuseni nakusasa ebusuku niyakukhumbula lokho silapha nje sivakashile asifuni ukuthi nisuke ebandleni linye niye kulelinye sitohlangana sodwa ngalesinye isikhathi evikini lelitako futhi niyabona futhi sihlanganyele ndzawonye kodwa indzawo yakho yekusebentela isebandleni lakho ngikholwa ukuthi wonke umkhristu ufanele eme ngasendzaweni yakhe ngaleso sikhathi Ngako bengikhuluma nemnakethu lapha namuhla umnakethu Sherit umngani loligugu wethu sonke lesimatiko sonke John Sherit nje inkosana yemuntu futhi wathi mnakethu Branham bengihlala nguva njalo uthi bewuta eNtshonalanga ngalinye ilanga kuthi uhlale futhi ngathi yebo lifindo lekugcina lelingibophela empumalanga selihambile manje make wami uthi uye ekhaya kuthi ayoba najesu etinsukwini letimbalwa letendlulile namake wemkami sewashona naye ngako kuleqiniso sifuna indzawo yokuhlala futhi uma bekungenteka siye ngasetucson ePhoenix inkosi iusholela ngalapha ngingeke ngifune kuqala libandla cha mnumzane bengeke ngikwente lokho kodwa ngisithunywa senkolo bese kuthi-ke uma ngingena ngithanza kusuka ebandleni ngiye ebandleni ngenhlanganyelo lenjengaleyo futhi ngibe ne ngicabanga ukuthi ninalamanye emabandla lakahle lapha futhi nje sinalamaningi emabandla sithinga nje kuwathulula bese siyawagcwalisa ngiloko kuphela ngiloko lesekuthi ngako yebo senta nje loko ngoba uma umuntu acala libandla lelisha uma lisekhathi noma ngabe likuphi khona-ke niyabona kubophelelekile kudonsa kancane lapha nalaphaya kuthi leyo akusiyo into yekuthi yendiwe ngako uma inkosi ingangihola ngifuna abazalwane bathi ukuthi bekungeke kube kwalelinye libandla bekungeke nje ngikwente loko nhlobo niyabona na kutobe nje kutofika lapha kutohlanganyela nani nonke futhi ngibe nesikhathi lesimnanzi enkosini manje-ke ningawakhohlwa amadoda labo somabhizinisi emadoda labo somabhizinisi eFull Gospel la madoda lawa lendiwe ngiwo onke emabandla enu nenhlanganyelo icala ngalesine lotaka ukusihlwa ngiyacabanga ngabe kunjalo mnakethu Williams na enhla eRamada eMpumalanga Evan Buren Street futhi manje kutoba netikhulumi letitsite letinkulu ekhathi lapho letita kulo mhlangano futhi ngifuna ngempela kungenela cobo lwami kuva labo bantu umnakethu Velma Gardner ngumunye sikhulumi lesigcamile nalabaningi labanye bebazalwane labanye bosomabhizinisi lengingakaze ngibeve namanje bathi nje tikhulumi letimangalisako futhi ngijabula kakhulu kubeva noma lithuba lekubeva ngako sibheke kuhlangana nani nonke edulu lapho bese-ke inkosi thanza ngiyacabanga uma kuhleleka ngaleyo ndlela ngitoba nel-breakfast langemgcibelo ekuseni futhi ngikhulume kulelo breakfast futhi-ke ngiyakholwa ngelisonto lelilandzelako nthambama emhlanganweni wantambama futhi ngiyethemba kuhlangana nani lapho ngaleso sikhathi nonke ninebantu labaligugu manje angifuni kunihlalisa sikhathi lesidze kangaka ngoba niphuma kusenesikhathi kusihlwa ngoba sifanele siphume ngensimbi yelishumi nakubili noma kunye kude nikhone kubuyela kusondo sikolwa ekuseni singeke sikwente loko lo mhumushi lapha wathi loko akukho kutilandulela bantu lapho futhi ngibone kumamatheka lokuncane kuvela ebusweni bemuntu cha Sitoshashisa sichubeke ngomanje kwemavi lambalwa nje ekuzindla ngelivi. Futhi ngihle ngiba ngumshumayeli lothanda kwelula. Ngiyacabanga futhi ngesikhathi ngifika emkhathini wabazalwane bami bePentecostal eminyakeni le ndlula, ngesikhathi ngicala ukufika nje libandla leBaptist, ngangivamise ukucabanga ukuthi ngangingumshumayeli sibili, neyathi ngifaka iBhayibheli ngaphansi kwemkhono wami. Futhi ngalinye ilanga ngifika emkhathini wabantu bePentecostal nemfundisi Mnumzane Dowerty, ngangihambe ngehlela kuyomuva ashumayela. Hey, bekashumayela aze alahlekelwe ngumoya, agobe emadolo akhe bese udonsa umoya. Wawungamuva acishe khashane ngemabhilidi lamabili abuya khuphuke. Shumayela futhi ngangikuchaphela lengakusho ngako ngekwami. Ngalandzela nje nami, ngase nami ngihamba kancane futhi ngingumningizimu kokuqala nje. Futhi ngiyabina kokuqala futhi ngihlala ngishiywa sikhathi futhi ngako ngibeketheleleni imizuzu lembalwa nje futhi ngidosheshisa ngalokukhulu kushesha lengingakwenda. Kodwa ngiyethemba ukuthi iNkosi tosinika into letsite lencane lapha ngaseven layo ukuthi kutosi sita sonke ukuthi sisondzele kakhulu kuye. Manje ngale kuma lakhe sahluko sesithathu nesigaba sekuqala livesi lesithupha ngifuna ukuthatha kufunda. Ngoba ngiyinkosi angiguquki. Ngifuna ukuthatha sifundo lesincane uma kuyithokotisa iNkosi lesibitwa ngokuthi uNkulunkulu ongaguquleki usebenza ngendlela lengakalindzeleki. uNkulunkulu ongaguquleki asebenza ngendlela lengakalindzeleki.
Now we are living in a changing time.
Manje siphila esikhathini lesintshintshako, yonke into iyaguquka. Yonke nje into longayibuka futhi uyibone ngemehlo akho iphuma emhlabeni futhi iyaphatheka futhi icala kuguquka. Etinsukwini letimbalwa letendlulile ngesikhathi ngicala kufika ePhoenix, ngikuvakasha kwami kwekucala ePhoenix kwakuyiminyaka lengamashumi lamathathu nesihlanu lendlula. Kule nyoni letako futhi ngahlala elugwadule kuse 16 na Henshaw futhi ngehlela lapho futhi ba lendlu ayisekho kukhona le garage lekwetsa nelidolobha lihleti lapho kinze futhi umgwaqo sewushintshiwe kusuka eHenshaw kuya kuBukay Road leni bekungake kuze kube nendlela yekuthola uma beungeke kwenteke ubuta bude. Naloko kwenteka eminyakeni lengamashumi lamathathu nesihlanu yonke into yehluke kakhulu. Ngiyakhumbula ngiphuma lapho umsebenzi lomkhulu weSalt River Valley umfolo omncane nami sigibele emahashi sicosha timbongolo. Manje yindzawo yekuphumula endasi lapho. Ngako iPhoenix seyikhule kusukela entabeni kuya entabeni igcwele lonke lelive futhi kuyi sekubene ngucuko impela. Kungaba lukhuni ukuthi wathi indlela yakho yonke indzawo. Uma ngifika lapha ngicabanga ukuthi linani lebantu belifika emashumini lamathathu nesihlanu noma emashumi lamane etinkulungwane tebantu. Namuhla nguhafu wesigidi. Kuthi lendzawo iguquke kanjani? Kuyakhombisa ukuthi kuhamba kahle netikhathi. Injinja nje njengoba sikhathi sintshintsha, iPhoenix iyantshintsha, letinye tindzawo tiyantshintsha. Khona ke futhi siyathi ukuthi leyo migwaqo ngiyacaphela, leyo lentshintshile. Le migwaqo lo wawuvamise ukungena kuyo ayisangene, ayisekho lapho, seyihambe ngalenye indlela. Kodwa makulandzela umkhondo lo wake wangena ngawo, uyalahleka ugijimele elugwadule ndzawana tside. Ngako imigwaqo seyiguqukile. Emadolobha ayantshintsha netembusave setintshintshile. Tiyantshintsha njalo njalo, umnyaka neminyaka, tepolitiki tiyantshintsha. Netive tiyantshintsha, tive umnyaka neminyaka tiyantshintsha. Bantshintsha simo sabo sekutiphatha, bantshintsha luhlelo lwabo. Kuze ngiyacaphela tinkundla tiyantshintsha, njengetindzawo. Bajuba tihlahla temapulango, bazilita insaba. Futhi bona endase Florida baphuma, uyahamba uye endase futhi uhambe ngaselugwini. Futhi nawe uyakwe kuqala le ndase lapho, kude ngisho yinye into, ngemandi elugu nje. Sikhathi lesilandzelako, bese bachethile kwenta sichingi lengaphandle nzawana tsite kutsi sebane miti lemisha leyakhiwe khona benda ticingi letendiwe ngumuntu bafaka ipampu lenkulu phansi elwandle kutsi badonsa emandi futhi bayawafutha kutsi ke bese bayalinganisa ngemabhudoza netindvo kutsi bamisa lidolobha etikwaso nemiti letsite kwakha lesicingi bachumisa sicongo setintsaba ngephandle lapha lapho kubukeka kwangathi kulukhuni kutsi umgwasha ungakhona kuhamba futhi banetindlu ngetulu lapho letilinganiselwa kumadolari atinkulungwane letilikhulu tinkhundla tiyantshintsha futhi siyaqaphela bantu bayantshintsha sekube njalo kutsi bantu namuhla abasesi njengoba bebavamise kuba njalo angathi noma niyakuqaphela yini ngephandle lapha noma cha kodwa impela siyakuqaphela emuva eningizimu nasempumalanga bantu bayantshintsha umnyaka ngeminyaka bajake kakhulu bafanele nje bajake futhi bente loku kuthi bagijima behla ngemgwaco emakhilomitha lalikhulu nemashumi lasihlanu ngeli awa ngekulandzelana thutane bese bayema la kuthengiswa biyakhona futhi banathe ema-alambadlwana ngaphambi kokuthi baye ekhaya inguquko bajakile bayaphi niyacaphela liningi lebesifazane namuhla linemishini yekuwasha nema-ayina gezi futhi nemishini yekuwasha titsha lenemabhathini lafacwadwako nako konke lokunye lokunjalo bese noko banesikhathi lesincane sekukhuleka kunalesi lebake baba naso niyati Susanna Wesley bekanebantwana labalishumi nesikhombisa futhi yena nalabo bantwana labalishumi nesikhombisa akha emanti emthonjeni futhi awasha ngetandla takhe kepha noko bekakhona kuthola ema-awa lamabili noma lamathathu ngelusuku kukhuleka nebantwana bakhe nebafola abancane abalishumi nesikhombisa futhi lapho kuvela John naCharles nguleyo inzaba namuhla sizathu sekuthi tikolwa tethu tiyekelela akukho abashumayeli labangenako tinsizwa letikhathalele sidzinga labanye futhi bobabe labakhulekako nabomake ngiloko lesikudzingako kwenta tikolwa tethu tigcwale inhlitiyo yetinsizwa ivutha ngeshisekelo kuthi kutsatse livangeli nguloko lesikudzingako kodwa tindvo tiyantshintsha besingachubeka kancane kubantu kuthi sikulethe ebandleni libandla liyantshintsha siyakuthola ukuthi emabandla ethu ayantshintsha singiko mbamba kakhulu noma kancane ngikhuluma ngemhlaba wonke manje kuthi sinjalo kakhulu kubonakala kunjalo sikhathalele kakhulu ukuthola tinombolo kunekuthola abantu basinziswe kubukeka nje kwangathi wonke umuntu ufuna kuthola sibalo lesikhulu kunato tonke noma abe nelibandla lelikhulu kunawo onke noma sakhiwe lesikhulu kunato tonke noma sende lihlelo lelikhulu kunawo onke noma indlo letsite esikhundleni sekucabanga ngemphefumulo lolahlekile tatana loko kubi kakhulu kodwa kunalabaningi kakhulu bethu labenda loko ngeva umvangeli lowatiwako umnakethu uBilly Graham ngesikhathi aseLouisville eKentucky ngamenywa nadokotela Mordecai Ham umngani wami Sicu kuthi Billy wasinziswa ngaphansi kwekushumayela kwakhe futhi ngamenywa kuthi ngihlale eBlackfacini nabo nemnumzane Graham ngekukhuluma kwakhe lokunemandla wathi ngiya edolobheni futhi ngitobane ngihlale lapho emavikili asithupha wathi ngitoba mhlawumbe nebantu labathi nkulungwane letingamashumi lamabili labatokwenda kuvuma kwabo futhi wathi ngitowathola onke emathikithi abo nakanjalo njalo uthi ngibanike bafundisi wase uthi bese-ke lo munye umnyaka uyabuya wathi ngitohamba ngijikeleda futhi lapho nganginalabaphendukile labathi nkulungwane letingamashumi lamabili ngesikhathi ngilapho ngalowo mnyaka ngeminyaka lolandzelako angikhoni ngisho kuthola emashumi lamabili wathi yini indzaba na futhi yena ngingehluka kancanyana nje kungesiko kwehluka kulowo mvangeli lomkhulu umnumzane Graham impela cha kodwa indlela lakuqhamukela ngayo ngekuthi yini indzaba futhi wakhomba umuno wakhe ngephandle wathi bashumayeli labaningi kakhulu labavilaphako wathi bahlala lapho netinyawo takho etikweli deski lesikhathi sasemini nebusuku futhi ungawathathi lamakhadi bese uyalandzelela wathi ngesikhathi uPaula alapha wangena edolobheni futhi bekanamunye lophendukile futhi abuye ngeminyaka lolandzelako bekanemashumi lamathathu noma emashumi lamane ngalowo munye Bekane batukulu bakhokho 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 ngetulu kwako niyabona futhi wathi nginetinkulungwane letingamashumi lamathathu futhi ngibuye noma tinkulungwane letingamashumi lamabili ngibuye futhi angiwatholi emashumi lamabili yebo-ke kungahle kube kwakungenxa yekuthi ngiyiphentekostali futhi kodwa bengifuna kusho loku kabi kuthi ngangingakhoni kuthula kodwa ngacabanga ngumuphi umshumayeli lovilaphako aphakamise etinyawo takhe ebhentshini ngesikhathi pawula amenda asinziswe na nabona na kwakungilowo lophendukile ecobo lwakhe lowaholwa wajula ngalokwenele kunkulunkulu waze wabamba futhi uma umuntu impela abamba nkulunkulu nkulunkulu ungena enhlitweni yemuntu ungakhathateki tinhlaso tobe tindiza nzawo tonke ngoba ujule ngalokwenele kunkulunkulu futhi yonke impilo yakhe isimiswe futhi yasekelwa kukristu niyabona ngakho-ke siyathi ukuthi akusibo nje bashumayeli labavilaphako kungenxa yekuthi lolo phendukile akajuli ngalokwenele aze alahlekelwe kubona kwelive netinto telive uma ake asondzele ngalokwenele kunkulunkulu akakwendi loko kodwa sithola ukuthi emabandla ayantshintsha nebantu bayantshintsha imigwaco iyantshintsha tinkundla tiyantshintsha tembusave tiyantshintsha kodwa kunento yinye lengaguquki lowo ngunkulunkulu uhlala angilofanako nginkulunkulu futhi angiguquki akunanzaba kuthi kungangakanani nkulunkulu akakaze aguquke nakancane futhi angeke aguquke inzawo lenjepho sizathu angeke aguquke kungoba nkulunkulu ungilongenasiphetho futhi noma yini lengenasiphetho ingeke iguquke bese-ke asidadishe lokhu umzuzwana nje ngaphambi kokusonzela singene embhalweni longenasiphetho ungilongenasiphetho akukho akukho kucala noma akukho siphetho ungumninimandla lonemandla onke losetinzaweni tonke lowathi konke wathi tindlo tonke tinzawo tonke ngato tonke tikhathi lonemandla onke unkulunkulu futhi angeke aguquke manje ngingenta sincumo futhi ngithi kutoba ngale ndlela futhi nginesiphetho ngitothingeka ngiguquke ngoba tintfo tivela kuloko mine ngitothingeka ngithi yebo-ke benginelephutha kodwa nkulunkulu angeke akwente loko ngoba sincumo sakhe sinye singuloko ingunaphakathi angeke atiguqule tincumo takhe angeke atiguqule ngakho-ke uma simo sekutiphatha sankulunkulu mayelana nesoni sinye futhi sasifuna kuphenduka adamu na-eva nankulunkulu wabendela indlela kuthi baphenduke futhi wasithethelela leso soni nesoni lesilandzelako siyefika nkulunkulu utofanele ente into lefanako kuleso soni noma wenda liphutha ngesikhathi enda ngesoni sekucala futhi uma umuntu agula nankulunkulu waphilisa umuntu munye bese-ke uma umuntu ake ethe kunkulunkulu utofanele ente into lefanako noma wenda liphutha ngesikhathi aphilisa lo wekucala uma efika emhlabathini lofanako yinzawo yekuphumula le njepho yemphefumulo lofuna siphephelo manje ekucaleni bekakhona livi nalivi bekankulunkulu manje siyatibuta kuthi umhlaba uke wefika kanjani lapha niyabona livi lankulunkulu ladala umhlaba emahebheru elishumi nakunye ayasitshela kuthi umhlaba wendiwa ngetintho letingabonakali niyabona na nkulunkulu wakukhuluma kwabakhona ngoba bekangunkulunkulu wathi nje akube khona futhi kwaba njalo ngakho-ke uma ekucaleni bekakhona livi futhi livi lelakhulunywa lalilivi lelidalako nalo lonke livi lelikhulunyiwe lingeke libuyiselwe emuva kube liphutha khona-ke ekucaleni bekakhona livi nalivi bekankulunkulu nalivi bekankulunkulu nalivi waba yinyama wakha emkhathini wethu lokungukristu futhi manje livi lankulunkulu lelibhalwe ebhayibhelini livi lakhe kithi futhi sonke sethembiso sinemandla lafanako endalo emva kwaso ukuthi livi laNkulunkulu lendiwa ekuqaleni uma silikholwa ukuthi lilivi laNkulunkulu kuya ngokuthi imbewu iwela kuphi uma iwela emhlabathini umhlabathi longadala umswakama noma kunakekeleka ngase sithembisweni saNkulunkulu utoveta sonke sethembiso liBhayibheli lelasenda kufana nje ngani simo sengcondo lesikahle noma ngusiphi sethembiso sebuNkulunkulu saNkulunkulu siyosenda sifezeke uma nje utolibuka ukuthi unakekele live kahle nje ngoba uNkulunkulu longenasiphetho wakukhuluma livi laNkulunkulu
Heavens and earth will pass away, but my word
Jesu wathi, emazulu nemhlaba kutawendlula, kodwa livi lami lingeke lendlule. Oh, sifanele siphumule kanjani, ethi kwaleso sethembiso seNkulunkulu, sendvodza naye uNkulunkulu.
Who said, both heavens and earth will pass away.
Ndo wathi, kokubili emazulu nemhlaba kutawendlula, kodwa livi lami lingeke lendlule. Kunenza we kuphumula yemphefumulo.
Now, Jesus said in the word, Jesus said,
Manje Jesu wathi evini, Jesu wathi, uma nicela kubabe noma yini egameni lami, ngitolwenda. Kodwa ngaletinye tikhathi, uma uNkulunkulu aphoqelela into letsite, futhi ende into lesiyicelako noma asi. Kufika ngendlela lengakalindzeleki, futhi ngaletinye tikhathi endzaweni lengakalindzeleki. Nangesikhathi lesingakalindzeleki. Kodwa uNkulunkulu utophendula ngendlela yakhe lucobo. Uma nje utokukholwa. Niyabona na? Niyabona? Ufanele ukukholwe, ukwemukele, bese ke ungakubuyiseli emuva. Bambelela kuko. Kubambene bese uthi ngiko lokhu. uNkulunkulu wakusho lokho kuyakukatulula. Uma uNkulunkulu ashito njalo, lokho sekuphelile. Akunandzaba ukuthi sikhathi lesingakanani. Kungahle kube kwakukathe kungekho nalinye limo lekhulu leliba khona ngesikhathi athi akube khona kwemhlaba. Kodwa yena uphakathi futhi emva kwesikhashana uba ngemamolecule nema-atom futhi kwenyuka ngoba wakusho ukuthi kube ngaleyo ndlela futhi nasi sethembiso futhi lesingasicabanga uma yena lowo lowasho lokho ufeze lonke livi khona-ke utoba nelibandla lelitobonakala embi kwakhe lelingenabala noma sici Uthi kutosibita mnakethu tsatse kuqiniseka sibili ukuthi sihambisana naNkulunkulu. Bese ke ngoba kutoba khona libandla futhi sifuna kuba ingcenye yalelo bandla. Akunenzaba ukuthi lokhu kuyini lapha emhlabeni. Sifuna lidolopha umakhi nemendi walo kuNkulunkulu. Futhi singeke sikhone kulahlekelwa ngulokho. Noma ngabe yini lo yentako. Ungakukhohlwa lokho. Akunenzaba ukuthi makhelwane wentani, ukuthi lomunye umfo wentani. Ukuthi lofunda naye wendani noma kuthi indvodza yakho noma umkakho noma ngibani lomunye luthaba loluqondzene nawe naNkulunkulu ufanele nje ufune leyo nsindziso babe wakho angahle kube bekayindvodza lenkulu make wakho indvodza lenkulu kodwa kuthiwani ngawe niyabona na nguwe ufanele ube nako wena lucobo kulungile
When Jesus said if you ask the Father
Manje ngesikhathi Jesu athi uma nicela kubabe noma yini egameni lami ngitolwenda manje lokho nje kuphansi ngqo kusukile ehlombe
I will do it
Ngitokwenda futhi beka manje kusembandzeleni uma ndokholwa uma nicela Manje kuMarko 11:22 sithola ukuthi Jesu wathi uma uthi kulenzaba cukuleka uphonseke elwandle futhi ungangabadi kodwa ukhole ukuthi lo lokushito kutofezeka ungaba nako lo lokushito niyabona na manje into bongeke nje uphume lapha bese uthi ngizaba yehla ufanele ube nenjongo nenhloso kuloko niyabona uthi loko ufanele uthole ukucala uma kuyinzandwe yaNkulunkulu bese ke kuba injongo yakho nenhloso entsandweni yaNkulunkulu bese ke ukhuluma nayo futhi ume lapho into kwehla ya niyabona uma ulungisa timo kodwa ufanele ube netimo letikahle. Manje nifanele nikhumbule futhi ukuthi uma uNkulunkulu aphendula ngalesinye isikhathi kungendlela lengakalindzeleki, akaguquleki, kodwa wenda tinto ngetindlela letingakalindzeleki. Manje ake sibite licala noma lamabili ngaphambi kokuthi sichubeke. Ake sicabange ngaMosi. Ngiyathanda kudadisha Mosi. Beka indvodza leli chawe sibili. Futhi wasinika iTestamenti lelidzala ngemandla aNkulunkulu. Futhi tikhathi letiningi bancikati bathi manje Mose wabhala lokho. Uthi sathi kanjani ukuthi kuqinisile na? Yebo ke ungabiyela emuva futhi ufakazele ukuthi kuqinisile. Uthi uma lowo lobe kangasho lokho lobe kungiko futhi noma kuyoba yini nekuthi kwakutokwendekani emva kwakhe. Naloko kufezeke khona ke ngikholwa ukuthi lokho kwakuqinisile. Uthi niyabona. Niyabona na, njengokuthi nje uma singema lapha ebandleni, namoya lwengcwele angabiyela emuva phansi empilweni yakho, uthi akutshele ukuthi bekuyini, uthi uyathi noma ngabe lokho kuliciniso noma cha. Yebo-ke, uma wathi, uthi wathi ukuthi lelo liciniso, khona-ke, impela, bewungakukholwa lokho lakutshela khona kutofezeka, kutoba lapho, ngoba lokhu kuyafakaza ngalokho. Niyabona na, futhi lokho kuliciniso. Futhi ngakho siyabona njengabofakazi bemaHebheru 11 netinzawo letiningi eBhayibhelini kuthi amachawe ekukholwa kulabo labahlala nesethembiso sankulunkulu. Hlala lapho nje, akunanzaba ukuthi noma ngibani lomunye uthini, nankulunkulu utokupha kona ngesikhathi sakhe lucobo lesihle. Manje Mosi wehlela eGibhithe noma bekaseGibhithe njalo. Watalwa endasi lapho umntwana lokahle batali bakhe niyabona ukuthi bekanguye wabona ukuthi bekanguye futhi beba ngawesabi umyalo wenkosi kwase kuthi ke ngesikhathi Mose afundziswe ngumake wakhe thishela lokahle kanjepho make wakhe luqobo futhi bekakhona kumxoxela tindzaba Mose wendvotsana yami kodwa watalelwa inhloso letside futhi uNkulunkulu utokusebenzisa ngalinye lilanga kukhulula Israyeli. Futhi emva kokufa kwamake wakhe loligugu, khona-ke ngicabanga ukuthi Mosi uba ngumbusi lomkhulu noma lolandzelako kuFaro lapho. Beka indlalifa esihlalweni sebukhosi. Bese-ke ngalinye lilanga wavela bomnakabo. Futhi kuva ngalesinye isikhathi ngendlela eside noko. Ngisho noma sithi vela sifanele sente ngendlela yaNkulunkulu ukuthi ngalokufanele sithole umsebenzi wendiwe impela. Manje ngikholwa ukuthi uNkulunkulu unemusa ethi kwabo bonke labalambile nalabahluphekayo. Uthi futhi sinato tonke tinhlobo tetinhlangano kondla labalambile netimbi. Ngikholwa ukuthi leyo yinto lemangalisako. Kodwa noko umsebenzi lo ngewesibili livangeli. Lo ngumsebenzi sibili livangeli. Kutsatsa livangeli manje siyathola ukuthi emva kuba athithole asehluleki emisebenzini yakhe luqobo ngoba beka indvotsa lekhaliphile indvotsa yethembi uthi bekangiyo bekathole sehluleki konake wabaleka emsebenzini waphumela ehlane uthi bekangephandle lapho iminyaka lengamashumi lamane uthi bekakathi anemfati nakanjalo njalo nebantwana bakhe noma umntanakhe njalo Gereshom. Manje into lengakejwayeleki ukuthi nelubito lwaNkulunkulu empilweni yakhe sengiyacabanga nje ukuthi Mosi bekangakhoni kubaleka kuloko akazange sekakhone futhi kungahle kube khona abantu lapha kusihlwa labalalele ngokithi kuthi phansi empilweni yakho zabona thite wathi vela ukuthi kukhona lubito empilweni yakho futhi awukaze nje ukulalele uyoba lusizi kuphela nje uma usaphila uze ulalele lokho kuphila khona-ke akungabateki ukuthi kunebantu lapha kusihlwa lebe bafuna moya lwengcwele iminyaka futhi wena uthi nje yebo-ke angadi ngifanele ngimemukele yebo-ke awuyuze weneliseke uze wende niyabona ngoba wancunyelwa lokho futhi manje ufanele ukwende lokho into yokucala empilweni yakho noma ngabe uyadla futhi noma uyanatha futhi noma uyalala futhi noma ngabe yini lwentako ufanele ukuthole lokho kunjalo lokho kufanele kube yimpho yokucala ngilokho-ke hlala nje ngo nesethembiso sankulunkulu wakwethembisa kona ngako hlala nako ngo Niyabona nankulunkulu utokufeza manje futhi angase akwende ngesikhathi lesingakalindzeleki wena uthi yebo ke mina ke uBranham bengisolo ngisebenta kamatima namuhla futhi ngitsite ukukhathala kancane uthi angaze ngitivele ngikahle tinsuku letintsathu noma letini leso kungahle kube ngiso lesikhathi nje niyabona na awathi ukuthi kutokwendeka nini ngingake ngime kangakhi futhi tinsuku ngicoca ngelwati uma ngiya emahlathini kuyofuna inkosi kuthi tingachaphtane tingiwhebhe netinyoni tingikansule netimbuzulwane tingilume loko kungesikhathi nje nkulunkulu alungiselela kwenta lokuthide ngaso leso sikhathi nje uma into lethide ibonakala kwangathi yonke beyingakalindzeleki khona-ke nkulunkulu uthatha inzawo uyabamba manje bukani mosi lo melusi wetimvu lo mdzala lomkhulu manje bekasavele aneminyaka lengemashumi lasiphohlongo budzala bekanemashumi lamane ngaphambi kokuthi athathe isincumo sakhe sekumela nkulunkulu wase-ke welusa timvu ngephandle lapho futhi ngiyacabanga bekaneminyaka lengemashumi lamane elugwadule futhi bekasatoba likhehla mhlawumbe madzevu ambunga naletinze tinwelele timbunga letiphephethelako futhi nangu lapha hhayi ebandleni bekangaphansi kwentsaba ihorebu futhi nkulunkulu akehlanga ngenshumayelo kodwa esihlahleni lesivuthako niyabona sikhathi lesingakalindzeleki inzawo lengingakalindzeleki nangendlela lengingakalindzeleki ngani bekacabanga ukuthi nkulunkulu bekathohlangana naye ngephandle lapho nenduku yakhe esandleni sakhe noma inkemba noma yini lekabulala umgibhithe ngayo kodwa nkulunkulu wahlangana naye hhayi ngisho nasebandleni ngaphansi kwentsaba nkulunkulu wahlangana naye hhayi emaculweni kodwa esihlahleni lesivuthako futhi hhayi ngesikhathi aseyinsizwa kodwa ngesikhathi sekalikhehla nkulunkulu wambida emva kokuba sekaneminyaka lengamashumi lasiphohlongo budzala ngicabange nje ngako ngaletinye tikhathi sicabanga ukuthi ngoba sinemashumi lamathathu nesihlanu noma emashumi lamane noma ngabe uyini awusimdzala kakhulu unemphefumulo lot ofanele uphile inguna phakathi ngako khumbula nje uhlala kungaleyo ndlela nkulunkulu longaguquleki esikhathini lesingakalindzeleki nendlela lengakalindzeleki endzaweni lengakalindzeleki asithathe jakobe bekagijima wabambeka emkhathini wemililo lemibili manje beka ekhaya futhi labani babedala wakhe beketa ngale ndlela emva kwakhe ngoba umkakhe beke bebonkulunkulu babo futhi-ke uthola ukuthi Isawu uyeda ngalapha emva kwakhe umnakabo lebekamkhohlisile manje leso kwakuyisikhathi lesingakalindzeleki ukuthi unkulunkulu amvakashele kodwa beka naku ukuthi alabani ngale ndlela futhi naku kufika labani uda ngale ndlela na-Isawu ngale ndlela kodwa jakobe wawela umfudlana lomncane wase-ke wehlela emsebentini futhi mhlawumbe kukwe kucala empilweni yakhe wabamba lokutsite lokwakungiko sibili futhi wakhona kubambelela kwaze kwefika sibusiso leso bekungaba sifundo lesikhulu kithi sonke uma uke wabamba lokutsite lokungiko sibili bambelela kuko ungakuyekeli akunanzaba kuthi kukangakhi lilanga lendlula noma ngabe kwentekani kuthi tingakhi tinhlungu letilambile letifikako noma yini lokunye bambelela kuko ute ubusiswe ngiko ute ube nesethembiso sako bambelela wabeka umkakhe nabo bonke babakhashane naye futhi watehlukanisa futhi wabambelela ngoba bekabanjwe emkhathini wemlilo lemibili nankulunkulu wahlangana naye ngendlela lengakalindzeleki esikhathini lesingakalindzeleki endzaweni lengakalindzeleki ngulapho la nkulunkulu ahlangana khona naye Isaya umprofethi umfolo omncane bekancike emkhonweni wenkosi lelungile futhi bekayindoda lelungile futhi bekanetinto tilula kodwa ngalinye lilanga inkosi yafa futhi Isaya umprofethi wehlela e-altari endlini yankulunkulu futhi ngesikhathi asakhuleka lapho wabanjwa emkhathini wetono takhe lucobo nembono Uthi wamemeta kakhulu maye kimi ngesikhathi abona tingelozi letinetimbiko etukwe buso bato, timbiko etukwe tinyawo tato, futhi tindiza timemeta, ngcwele, ngcwele, ngcwele enkosini. Wakhala maye kimi ngoba ngingumuntu lonetinzebe letingcolile. Wabanjwa esikhathini lesingakalindzeleki, indzawo lengakalindzeleki. Wakabanga ngitho kwehla futhi ngisho imikhuleko yami. Bese ngiyasukuma ngichubeke ngoba abantu bakholwa ukuthi ngumshumayeli lokahle noma umfundisi noma lenye into letsite. Kodwa wabanjwa lapho akusiko kuphela ukuthi wabanjwa kulesimo lesi nembono. Kodwa wabanjwa ngetinzebe letingcolile endlini yankulunkulu lophilako. Oh mnakethu, uma loko bekungahlolisisa kuleli dolobha kusihlwa nakusase kuseni kwebashumayeli labatokuma futhi bakutshele ukuthi ayikho into lekuthiwa kuphilisa kwankulunkulu. Futhi ayikho into lekuthiwa ngumbhaphathiso womoya loyingcwele. Uyoba nalabanye futhi labakhalako maye kimi netinzebe letingcolile. Kuliciniso yebo kakhulu impela kunjalo. Bantwana bemaHebheru manje babanjwa esimeni lesimadima nabo. Babanjwa endzaweni lengakalindzeleke lapho bahlangana khona naNkulunkulu. Kuthi uNkulunkulu ethe kubo esithandweni semlilo. Sikhathi lesingakalindzeleki indlela lengakalindzeleke. Kodwa uNkulunkulu uNkulunkulu longaguquleki. uNkulunkulu longaguquleki. Kuthi wenda into ngale ndlela endzaweni lengakalindzeleki. Sikhathi lesingakalindzeleki nakanjalo njalo. Israyeli wacela inkosi lenemandla. Bebafuna inkosi ukuthi ibakhulule. Ngoloko lebebalindzele ukuthi uNkulunkulu akuthumele kubo. Kwakuyinkosi kubakhulula. Inkosi lenemandla leyayito masha njengaDavide. Indvodzana yaDavide iyovuka yehle ngemavulande asezulwini yehlele emhlabeni ngekubingelela kwetingelosi lokugcwele nababe bekayobuka ezulwini futhi athi ngithumela endasikini manje Mesiya futhi bebanako konke kulungisiwe kuthi leyo yindlela lebekafanele ethe ngayo. Kodwa batholani ke bathola luswane esikhundleni senkosi lenemandla luswane lutalelwe esitebeleni lesincane eceleni kweligquma. Sitebele lesingumgetho lomncane nechando bomile nemcuba wetilwane neluswane. Kodwa kwakuyimpendulo yemkhuleko wabo. Beka nguloko impela lebe bakudzinga. Kodwa bebakufuna ngendlela yabo lucobo. Bakufuna ngendlela lebe bacabanga ukuthi yayikahle kakhulu. Kodwa uNkulunkulu uyathi ukuthi kuthunyelwa kanjani ngendlela yena layathi ukuthi ikahle kakhulu. Ngoba uNkulunkulu longenasiphetho. Uthi uyathi nje ukuthi angakuthumela kanjani. Uyathi titsingo takho. Uyathi ukuthi angakuletha kanjani kuwe. Kodwa inkathathwe yakho ukuthi ngoba akufiki ngendlela locabanga ukuthi kufanele kufike ngayo. Bese ke nonke niyajapa. Futhi nikubuyisela kuye. Asimcele futhi sikholwe ukuthi utokuthumela ngendlela nje lafuna ukuthumela ngayo. Uthi ukwemukele etikwetisekelo. Kunjalo niyabona na. Uma umcela ungamende umcambe manga, angeke acambe emanga wethembisa. Celani babe noma yini egameni lami. Ngiyolwenda manje uNkulunkulu angeke acambe emanga mcele yena futhi kutokwendiwa funani nitothola ngconchotha kutovulwa siyakukholwa lokho impela siyakukholwa banemkhombe ngako bentani na bebanalo luswane loluncane emkhombeni ngabe leyo kwakuyinkosi lenemandla na bamala yebo mnumzana ngani na ake fikanga ngendlela lebe bamlindzele ukuthi efike ngayo futhi bangane ningahle nicabange ukuthi leyo kwakuyinto lembi kakhulu kwakungiyo kodwa niyathi sinelicala lento lefanako sinelicala lento lefanako sicela uNkulunkulu tinto bese ke siyahamba hamba futhi uma angatheli nje into lethi ide futhi asinike into lesicabanga ukuthi sifanele sibe nayo khona ke sikubuyisela emuva nje niyabona na ungakwendi lokho mbute yena hlala nako ngco yebo mnumzane bambelela kuko uma wathi ukuthi kungiko sibili futhi yini lephathekako kwendlula livi laNkulunkulu na nelivi laNkulunkulu lendiwe inyama futhi lakha emkhathini wethu Kristu futhi manje Kristu wathumela moya lwengcwele futhi uNkulunkulu emoyeni ngako ke bambelela kuye uma moya lwengcwele alapha futhi asiphele sothethembisa hlala naso yini indzaba ngathi bantu bePentecostal lesitisho ukuthi sinamoya longcwele kepha sesaba kwethemba uNkulunkulu noma kuphecishe yini indzaba na sikulindzele ngalenye indlela ngicabanga ukuthi lokho lesikwentako ngitonitshela liqiniso ngicabanga ukuthi sikulindzele uNkulunkulu ukuthi angene futhi achakaze enhlanganweni lenkulukati yalolhlobo lolu nalolo hlobo ukuthi ngesikhathi nikwenda nakhe sakhiwe lesikhulu lesimelene nalomfo lomunye into lesifanele siyende emnakethu ngukhohlwa ngaloko inhlangano tenu tikahle kodwa lesikufunako ngemaKristu latelwe kabusha nensinziso enhlitweni yabo nemandla amoya longcwele ekhathi lapho kuthandzana nekubekethela nekuba nemizwa kulomunye nalomunye imizwa lekhathi mulako emathemba ekuva neluthando lobuzalwane lokungikona kusibophela ndzawonye ngiloko uNkulunkulu afuna sibe nako uNkulunkulu longenasiphetho uthi angeke aguquke emave akhe angeke awaguqule manje bukusisani ngako bamala ngoba akafika ngendlela la lebe bakulindzele ukuthi kube ngayo futhi siyachaphela kodwa wefika ngesimo sembhalo ufika ngamashi njenge ngelicebo lembhalo uthi ngamunye walaba benda futhi endzaweni lefanele ngesikhathi lesifanele nangendlela lefanele uNkulunkulu sonke isikhathi ukwenda ngendlela yakhe uthi kuyindlela lefanele manje Mosi bekangangabatelani na wabitwa nakatalwa beka luswane ngesikhathi uNkulunkulu ambida watalwa kule live ngenhloso letside watalwa angumprofeti akukafaneli kube into lelukhuni kuMosi kucabanga ukuthi akalenzeleki ngoba bekafanele alinze uNkulunkulu ukuthi ambide Jakobe uNkulunkulu bekasanza kukhuluma naye nje uthi wathi Jakobe buyela ekhaya ngitawuba nawe futhi ngikwanzise ngitokwenta intalo yakho njengethi hlabathi telwandle kungani bekamubi kakhulu kangaka pho kuthi uNkulunkulu ethe kuye ngalobo busuku nesikhathi labani eta ngalenye indlela na isawu lenye noko uNkulunkulu wamethembisa amen nako lapho khona bangane uma uNkulunkulu enda sethembiso bese laba melene naye bavuka loko kutokuvivinya kuphela ukuthi unalo yini live noma cha lendoda leneligolide lelihle ayina nkinga kuya etsheni lekuthindwa niyabona na liqiniso lelo niyabona kuphela yiPetro wathi ngikholwa ukuthi kwakunguye kuthi leti vivinyo leti tifikela kuto sihlola tisivivinye ubona ukuthi sitokwentani ngako kunjalo uma uthola moya longcwele nemiyeni utokucosha uphume endlini noma make utonenda nisuke ekhaya leto thindlo ningalahle lithemba bese nibiyela even loko sikhathi sekuvivinywa kuphela Jakobe bekafanele athi kangcono kunaloko kodwa bekafana nekuthi umoshe yonke impilo yakhe uthi anguloku agijigijima nalokunye njalo njalo kusuka lapha nalapha uthi ngiyakuthanda lakusho lapho ngawela le Jordan ngeludondolo kuphela uthi manje ngibuya netimbi letimbili ngibuya nganze kakhulu futhi wathi nangu esawu umnakethu eda ngalapha nababedala wami ungalapha emva kwami futhi lokho ngesikhathi angena kulolo hlobo lwesimo kodwa waya endzaweni efanele futhi waqala ngaloku ungakalindzeleki ngiyacabanga kuyothola imphendvulo kodwa uNkulunkulu wehla futhi waba nekulwa futhi wahlala naNkulunkulu futhi wabambelela kwaze kwefika sibusiso ngiyamthanda Jakobe ngalendlela ngesikhathi impela abona into letside leyayilungile ngesikhathi abeka sandla sakhe entweni letside leyayiqinisile wabambelela kuyo waze wathola imiphumela oh kube besiyokwenda lokho uma libandla belingenda lokho kuphela Uma kuphela beningene liseka ukuthi kuqinisile futhi wathi ukuthi sethembiso saNkulunkulu uthi singeke sehluleke uvele nje singeke sehluleke nomunye akhulume nawe kukukhokha kuko athi kwalesinye sithukulwane kwakungesiko kwethu uthi lowo akusiwa umbhalo Jesu wathi kumakho welishumi nesithupha hambani even lonke nishumaye lelivangeli kuko konke lokudaliwe leti bonakaliso leti tiyobalandzela labakholwako Nabona na kuphi na kude kube kuphi na wonke umhlaba konke lokudaliwe letibonakaliso leti tiyolandzela emhlabeni wonke kuko konke lokudaliwe lokukholwako Petro wathi ngelusuku lwePentecost ngoba lesethembiso senu nesebantwana benu nakubo bonke labakhashane ngisho nabo bonke labo inkosi uNkulunkulu wethu leyo babida kodwa kwenta kanjani na liva ngelifanele etshunyayelwe uthi kuwo wonke umhlaba kucale eJerusalem Luka 24:49 wathi linzani edolobheni laseJerusalema nite nembathiswe emandla lavela ngetulu emva kwamoya longcwele Tendo 1:8 moya longcwele sekefikile ethi kwenu khona-ke ntaba bofakazi bami eJudiya eSamariya nasemikhawulweni yemhlaba nzawotonke moya loyingcwele afakaza ngetibonakaliso netimangati lanzela sitosuka kanjani kuko na sethembiso sankulunkulu ungamvumeli idevele ukhohlisa ngemandla akhe onke futhi impela kubonakala kwangathi umuntu losifunze ngekwemibhalo kodwa ulishwila kulenda lisho indlo letsite lelingayisho kepha noko libhayibheli lathi kucace kakhulu ukuthi ngisho siwula asikafanele hlobo ukuthi siduke endleleni bamba sethembiso sankulunkulu nje uthi ubambelele kuso bambelela kulowo uthe ubambe lomunye uma nibona lona aphenduliwe khona-ke bambani lona bese-ke ubambelela kulowo uthe uthole lomunye bese-ke uchubeka nekukhwela njengoba leyo khwaya beyihlabela itolo ebusuku endasi kulelinye libandla ebandleni lemnakethu outlaw ithi umjikeleto wekucala kwaba kutalwa kabusha wase-ke uyachubeka lomunye wefika kulenye inzawo futhi emva kwesikhashana wendlula imas iJupiter wase ungena kumilky white way uthi wachubeka nje nekuhamba ngiyakuthanda lokho niyabona na qhubeka nje ucance ujikelede ujikelede bamba sethembiso sankulunkulu uthi nkulunkulu wethembisa kungisinzisa bambelela kuko hlala khona lapho ute usinziswe nkulunkulu wethembisa kungigcwalisa ngamoya longcwele hlala khona lapho ute ugcwaliswe ngamoya longcwele uma ugula uthi wethembise kungiphilisa ngitohlala khona lapha ute ungiphilise nako lapho khona nguleyo ndlela yekukwenta hlala nako nkulunkulu ungilongenasiphetho akaguquleki angeke aguquke uthi ukwenta ngetindlela letingakalinzeleki kodwa bambelela kuze kufike ungamtsheli nkulunkulu ukuthi yini ukuthi ufuna akwende kanjani uyokwenta ngendlela lafuna kukwenta ngayo niyabona na ungamtsheli ukuthi kwentiwa kanjani manje bokusisane manje sithola ukuthi Isaya watalwa angumprofethi manje bekenda umsebenzi lawunikethiwe ngesikhathi asendasi lapho e-altari kwakungesiyo indlo lengakejwayeleki ukuthi umprofethi abone umbono ngako bekafanele akhumbule bekenda umsebenzi lowawunikethiwe ngco ngako bekangakaphumi embhalweni bekasembhalweni ngco unkulunkulu wathi uma akhona emkhathini wenu lo ngiwakamoya umprofethi mina inkosi unkulunkulu ngitakutatisa kuye loko lokushiwo ngumprofethi kuyafezeka khona-ke muveni uma ngingafezeki nimencabe ngakho niyabona jakobe bekafeza umbhalo lawuniketiwe Mose bekafeza umbhalo lawuniketiwe futhi Eliya ake sithathe Eliya lapha ngitothanza kusho kuye manje waphumela lapho ehlane futhi waba nelunya nankulunkulu wamthuma wamondla ngengelosi wase umfaka ehlane uthi wazulazula tinsuku letingamashumi lamane nebusuku futhi into yokuqala niyathi kwendekani na uyenyuka ubuyela emgetheni nemprofethi emuva lapho weva kuvunguta kwemoya kusaphata kuvunguta weva emadwala abhodla yonke into wacabanga yebo-ke loko kulungile bengisenhla entsabeni ikhameli ngiyathi ukuthi uyaphendula umthumo nembane nemvula ngiyakwadi kodwa lokwathola umprofethi kwakungiloko lokungakalinzeleki liphimbo lelincane lelithobekile kulapho la kwenta khona labaningi kakhulu bethu bantu bepentecostal bagcume niyabona na silinzele lokujide ngalenye indlela uma nkulunkulu akuletha ngendlela yakhe lucobo niyabona na sicabanga loko kona sifanele side ngendlela lesikulinzele ngayo kodwa nkulunkulu ukuthumela ngendlela yakhe lucobo indlela lafuna kukwenta ngayo ukwenta ngayo manje jesu ngesikhathi bacela inkosi Isaya 9:6 wathi sidalelwe umntwana siphiwa indvodzana umbuso wakhe uyoba semahlombe akhe intombi ndo iyokhulelwa futhi itale umntwana itobitwa nga-Imanueli futhi ngani ufika ncamashiki utofeza imibhalo laniketwe yona ngabe wefika na Bona kanye nje loko lokwashiwa ngumbhalo. Mose bekasemgceni kodwa akufikanga ngendlela lebekacabanga ukuthi kuyofika ngayo. Wacabanga into okwehlela lapho uthi ngibulale lowo mgibhithe kuyoba ngiloko khona ke bonke abantwana ba-Israyeli bayothi sibanibani yena niyabona ungumncobi wethu kodwa akufikanga ngaleyo ndlela kodwa bekasolo afeza umbhalo lawuniketiwe Jakobe bonke lalabanye babo bebasemgceni wemibhalo ngesikhathi uNkulunkulu asebenda uthi uma sithola silayina nelivi laNkulunkulu uthi sibambelele kulo yini lengingayenda mnakethu Branham yini lengingayenda ukuthi ngibe semgceni nelivi laNkulunkulu na lithathe nje ulifake enhlitweni yakho uthi ulikhole sonke sethembise singesakho singesakho ungaba naso singesakho sonke sethembiso encwadini niyahlabela singesami sonke sahluko lonke livesi wonke umuca ngethembele eluthandweni lwakhe lobuNkulunkulu ngoba sonke sethembiso encwadini sami niyabona na akunanzaba ukuthi lesethembiso siyini singesakho noma kanjani ngoba uNkulunkulu wakunika sona noma ngubani lothandzako akethe anathe emithonjeni emande kuphila ngesihle sakho siconzene nawe noma ngusiphi isethembiso siconzene nawe uma unekukholwa kusibeka endzaweni efanele futhi kutokwenta uma nje nitokukholwa manje kodwa ngesikhathi Jesu efika sithola ukuthi watalwa emkhomveni ngalokukhulu ngekushesha emaJuda akavumelananga akafikanga ngendlela lebekacabanga ngayo bebacabanga ukuthi bekatofika ngako bamcosha enhlanganelweni yabo futhi bekangasekho kubo kodwa bukusisana ukuthi wendene yena ngesikhathi lokho akumisanga ngesikhathi Pentecost seyitalwa kucala libandla lacoshwa nalo lokho akuzange kumise umlayeto uqhubeka ngalokufanako nje Jesu angeke amiswe ngubani longavimba uNkulunkulu na ungeke wakwenda cha ungeke usaphindze ukwenda bewungalimisa kalula lilanga kodwa kungeke wamisa uNkulunkulu luhlelo lwakhe lutochubeka ngakho kufika ngesikhathi emabandla emuva lapho bekakhulekela imvuselelo ifika ngendlela lengakalenzeleke wathola sicuku salenye indvodza lelikhalathi leneliso linye ngalapha eCalifornia nemabhokisi lambadlwana esitaladini netindlo letinjalo futhi wawagcwalisa ngamoya longcwele futhi kwacala umlilo kuthi bukani kuthi sekuyephi manje libandla lelikhula ngekushesha kakhulu emhlabeni bebana labaphendukile labanenge eminyakeni lophelile kunabo bonke labanye bahlanganiswe ndzawonye ya kunjalo our Sunday visitor liphepha lasekatolika lasho njalo babhalisa sigitsi netingulungwane letingemakhulu lasihlanu yini na livi laNkulunkulu liqhubekela phambili liqhubeke liqhubeke bantu bakhe abayuze besise angemasotsha amen ngoba livi laNkulunkulu lophilako liyavutha etinsitweni tabo kunjalo uNkulunkulu ubathumelela tindvo etindzaweni letehlukene ababusisa abaletha manje asigcine umcondo wethu evini naku uNkulunkulu futhi sichubeke nekuchubekela embili manje ningakuyekeli nitsi sitoba licembu lelikhulu kunawo onke noma sinelicembu lelihle kunawo onke edolobheni icuku letigcoka kahle kwendlula tonke tifika endzaweni yethu noma into lefana naleyo uma ukuthola lokho emcondweni wakho sewuwile ngaso leso sikhathi niyabona na yebo mnumzane kumbulani nje noma ngikuphi lapho umoya ukhona lapho tidalwa letiphila kodati khona kunjalo hlala nemoya waNkulunkulu noma ngabe yini lo yentako hlala nalowo moya manje Jesu ngesikhathi akhula wafakaza ukuthi bekangilowo mesiya lebe bamkhulekele wabakhombisa sibonakaliso sakhe sa mesiya wafakaza ukuthi bekangimesiya ngetibonakaliso latenda buka lowesifazane emthonjeni ngesikhathi amtshela tono takhe ukuthi bekanemadoda lasihlanu ngani wathi mnumzane siyathi uma mesiya efika utositshela tonke izinto kodwa bekangathi ukuthi bekangubani wathi nguye bukani nathanayeli ngesikhathi abuya naphilipu futhi wenyukela ebukhoneni baJesu naJesu wamtshela ukuthi bekangubani kuthi uvelaphi kuthi bekakade endani oh hey kwafakaza wathi rabi wena uyinvotha neNkulunkulu wena uyinkosi yaIsrayeli hey impela ngoba kwani na ufakazelwe bekanjalo bekayibona akalethwanga ngendlela Israel bekacabanga ukuthi bekatokhishwa ngayo bacabanga ukuthi bekatoba inkosi lenemandla nenduku esandleni sayo uthi baphume futhi bashaye emaRoma enhloko ngako kodwa leyo kwakungesiyo indlela yaNkulunkulu lowo kwakungesiwo ngisho umbhalo wakhe kuthi akwende kuloko kufika kufika lokulandzelako kungesikhathi atokwenda lokho bathatha kubuya kwekucala nekwesibili bakuhlanganisa ndzawonye ngako wefika ke ngekutehlisa amnene ahleti embongolweni angena ayigibele uthi uphuma edolobheni lelincane kunawo onke emkhathini wawo onke lamakhulu etifunza futhi imibhalo ivele nje yagcwaliswa ngekubuya kwakhe indlela la yofika ngayo kodwa behluleka kukubona niyabona na kodwa wenda sibonakaliso semmesiya afakaza ukuthi bekangumesiya uthi bakwala ngoba uta ngendlela lengakalenzeleki kubo manje kube nje bebatimisele kumemukela etikwetisekelo uNkulunkulu lamthumele kudo singakwenda kusihlwa njengebantu bePentecostal semukele moya longcwele etikwetisekelo uNkulunkulu lawuthumela ngato na singalidzela ukuthi moya longcwele ende lokho uNkulunkulu lathi uyokwenda uma angena na ngabe lokho tisekelo lesifuna kusemukela kuto na noma ngabe sifuna ukuthi ngikholwa ukuthi ngemukela moya longcwele ngesikhathi ngikholwa ngichawule etandlade emelusi wami ukuthi ngiyanitshela ngiyakholwa ukuthi nginamoya longcwele lokho akusiko lokwashiwo iBhayibheli uma efika uyofakaza ngami Jesu wathi niyabona uma efika manje ufakaza kanjani ngaNkulunkulu na ukufakaza ngempilo lena la iphila kuwe ngetithelo tabo niyokwatiwa beungathi yebo ke mina ke uBranham nginamoya longcwele ngakhuluma ngetilimi ngiyakukholwa lokho nami kodwa uma lokho kuphila kungalulandzeli lolo lwati khona ke bekukhona lokungalungi niyabona ninendvo lengakalungi niyabona na kodwa uma una moya longcwele sibili futhi wakhuluma ngetilimi bona ke kuphila kuyakulandzela futhi ke uma utisho ukuthi unamoya loyingcwele futhi waba nesentakalo bese ke impilo yakho ayivumelani nelivi laNkulunkulu bona ke unemoya longakalungi niyabona na ngoba ungeke wabutha emagrebisi emanyeveni niyakwazi lokho niyabona nangetitselo tabo bayatiwa futhi Jesu ngesikhathi efika atisho ukuthi bekangumesiya wenda imisebenzi yamesiya amen wathi uma ngingendi imisebenzi yababe wami khona ke ningangikholwa kodwa uma ngenda imisebenzi yababe wami khona ke kholwani ngule misebenzi sitatimente lesinjepho kuyafana nanamuhla njengoba ethembisa kumaHebheru 13:8 Jesu Kristu nguye itolo namhla naphakathi namahlelo tinhlangano letinkulu delive balinzelani uma babona imvuselelo ibhobokela edolobheni na alinzele ini emahlelo na inkulumo lehlakaniphile lenkulu ufanele ede ngemfundo lekahle emavi lakhukhumele futhi lokhona ngebuntu kuthola lubambiswano nzawotonke nayo yonke into kanjalo neluhlelo lolukhulu nentani na nisukelani e-altari sicuku sabo Jezebeli labanebuso lokupendiwe labangazange bageze sicuku sebafo lababhema sikilidi labatisho ukuthi bangemakristu kuthi labangazange baconzise impilo yabo selokhu abakethembeke ngitshele ukuthi lowo ngumoya loyingcwele na cha mnumzane umoya loyingcwele ubungcwele nemandla ekuvuka kwaJesu Kristu iBhayibheli lathi Jesu Kristu unguye itolo namhla naphakathi amen loko kuliqiniso mnakethu hayi lokuncane nje kodwa kuyini na tholani umuntu etulu lapho angahle angingide kancanyana uthi athele kancane ngelulumi lwakhe uthi awachaze kabi lamanye emagama noma awabide kabi bese ke bathi akukho lutho kulowo muntu kuthiwani ke ngaDwight Moody lomunye walabakhulu kunabo bonke lobenabo kusukela kuCharles Finney kunjalo kuthiwani ke ngamuti ulukhuni ukuthi akhone kufunda ligama lakhe umthungwe ticathulo lomtsadlana ngalelinye lilanga ngale bekashumayela kubelulwimi jide ngale eNgilandi uthi wathama kufunda iBhayibheli futhi walibita kabi ini yena ngiyacabanga wabita emaFilisti ngekuthi emaFilisti noma lokuthite luhlobo loluthite lweligama lalenda wabuyela emuva ihafu yeliverse wethama futhi bekacabanga ukuthi bekatoba nesikhathi sekutama kuliphela waphuthelwa ngiko futhi wabuyela emuva wase ufunda yonke lento futhi waphuthelwa ngiko futhi wavala leBhayibheli futhi bekathi ukuthi labo belulwimi thite bebahlethi lapho nje kufanele kube kuhlakanipha kubo wavala leBhayibheli wase uthi Nkosi uNkulunkulu ngitokhuluma ngelulwimi longithumele ngalo nakethu wayitsabula leyo ndzawo yabadicucu yakwenda tinyembeti tageleta tehla etihlathini takhe liphephandzaba leta kutophenya kubona ukuthi kungani bekadonsa abantu labanenkangaka neliphephandzaba lefika labhala inzatshana lathi kungani noma ngibani ede kutobona Dwight Moody wathi into yokuqala usikhaya kakhulu kuthi ungambuka uthi wathi into lelandzelako uthi ukhuluma ngemafongholo akasilo libeka uthi wathi indlela lakhuluma singesi ngayo yimbi kakhulu kufana nekubade enhlobo futhi wathi uyasabeka ukuthi ungambuka ukhuluphele uthi uyindingilizi nemadzevu bonke buso bakhe Oh bambita ngayo yonke into cishe manager wakhe wethe wase uthi mnumzane Moody naku lokwashiwo liphepha ngawo wafunda ukuthi kwakuyini Mnumzane wathi kungani noma ngibani etha kutobona Moody nemnumzane Moody wavele nje wenga umusho munye wathi impela kwafanele betela kutobona inkosi uloko kuphela abedanga uma utha kutobona Dwight Moody loko kwehlukile ufanele ube into letsite lotho ibuka nakethu uma utela inkulumo yokuhlakanipha nguloko lokufunako nguloko lokulindzela kodwa uma nita kutobona emandla nekubonakaliswa kwamoya longcwele Kuyo bita amandla uNkulunkulu ezulwini kukwenda. Kunjalo, kuya ngekuthi ufuna ini, kuthi ulindzele ini. Uma ngita enkonzweni, ngibheke insinziso, ngibheke bantu labangcwele, ngibheke isicuku lesihlandiwe empilweni yesono, nguloko leni kulindzele, ngoba nguloko uNkulunkulu lakudzingako. Kodwa niyabona kuthi siwisa kanjani imivalo na? Lo mtsala umnakethu Spurgeon, umngani wami lo mtsala longumfundisi waseMethodist, abevame kushumayela ngekuthi wathi sivumele noma kukhuluma sihlabele ngako njalo. Wathi siwise imivalo, siwise imivalo, sincemphethise ngesono, siwise imivalo, timvuta aphuma. Kodwa timbuti tingene kanjani na? Kuwisa imivalo, kunjalo, wisa imivalo. Hlala nelive, Nkulunkulu ungilongenasiphosiso, Nkulunkulu ungilongenasiphetho, longeke aguquke, akaguquleki, Nkulunkulu longaguquleki, lowo lofanako lowehla ngelusuku lwePentecosti. Futhi wagcwalisa indlu yonke ngekuvunguta kwemoya lonemandla, netilimi letehlukene temlilo tahlala ethi kwabo, futhi bonke bagcwaliswa ngamoya longcwele, lowo Nkulunkulu lofanako lesibheke kumbona namuhla, kuya ngekuthi nifunani, Nkulunkulu longenasiphetho, nginkulunkulu, futhi anguquke, akaguquke, angeke aguquke. Uma kungiloko labaniketa kona labo labalindzela lemuva lapho, ngiloko lakunika labalindzele kwesibili, ngiloko lakuniketa kwesithathu, kwesine, futhi wonke lambitako kutoba into lefanako. Wathi ngingumvini ningemagala, uma umvini uveta ligala, uthi uveta emagilebisi, umvini lolandzelako noma ligala lelandzelako lowo mvini leli uvetako, liyothela emagilebisi. Ungeke wende utsele emathanga, lelinye emahwapa, bese ke kuba nemagilebisi. Ungeke ukwende, niyabona, ukhombisa ukuthi uphonsiwe, ngumvini lofakelwe, kunjalo, noma lomunye umvini lobe u, noma lelinye ligala lebe lifakelwe emvinini. Ngangime lapha ngalesinye isikhathi nemnakethu John Sherritt wangikhombisa cishe cishe letine noma leti sihlanu titselo teluhlobo lwemawolinji letehlukene esihlahleni. Ngikholwa ukuthi kwakungema-pomegranate futhi cha mhlawumbe nginelephutha lapho. Kwakungemawolinji nemalamula nemathanjerini nemathanjelo nemagrapefruit onke akhula esihlahleni semawolinje. Ngathi kodwa mnakethu John kukhona lengifuna ukukubuta kona uma setiphuma manje futhi tiveta emacembe ato futhi Ngathi ngabe konke kutoba ngemawolintshi na? Wathi cha, ngulelo nalelo gala ngalinye lalamagala lamancane lanqunywa ase afakwa kulesi sihlahla lesi. Uma kusihlahla selilamula, sito uma kuligala lelilamula, litothele malamula. Ngathi kodwa uma ke sihlahla sasekuqaleni siveta lelinye ligala na? Wathi lithela emawolintshi. Kunjalo ngakho mina kethu singadiphochelela thine lucobo ngenhlangano ngiloko kuphela lesinako sithela titselo tenhlangano sithela bufakazi benhlangano kodwa uma niphumile emvinini uthi kuneveta sidalwa lesisha kuKristu niyokwethwala kuphila kwaKristu ngakho ngiside nitokwenda kunjalo nitawuba nelwati lolufanako lababa nalo ekuqaleni amen Ngiyathi ukuthi kuliqiniso. Emahlelo abheke tihlakaniphi inkathato sinemaphentekostali sibuka lokukhulu kakhulu ukuvunguta kwemoya sigeja liphimbo lelincane leliphansi. Kungiloko nje. Niyabona na? Yebo mnumzane, akukalinzeleki ngalesinye sikhathi. Uma kungekho phimbo lelincane leliphansi kuko, yebo ke noma anako ekhathi lapho, yebo ke asifuni ukukwemukela ngalesinye sikhathi. Kufundisa lokuhle sibili ngalesinye sikhathi bavele nje basijube sibe thicucu kuthi kusigwatisa kancane niyati ngaletinye tikhathi loko kusisita kancanyana niyati ukuthi loko kuliqiniso liqiniso yebo mnumzane into leto sisita sende kahle manje Eliya bekevile kuvunguta imimoya uthi wathi kuthi lowo kwakunguNkulunkulu ngephandle lapho noma indlo letsite ehamba wevathi imvula yonke indlo kodwa lokwamethusa ngesikhathi angena kulelo phimbo lelincane leliphansi bekambonile etha emvuleni bekambona etha ngisho emlilweni weva imimoya futhi weva imvula weva umlilo wase ubona umlilo nako konke kodwa washaceka ngesikhathi lelo phimbo lelincane leliphansi lifika ngakwabeka iveil etukwebuso bakhe wase uyaphuma Omnakethu nguloko ke lebe sifanele sikwende kulalela phansi le ekujuleni kwenhlitiyo yethu sithe sivele iphimbo laNkuluNkulu bese ke uphuma kulo ukholwe ukuthi liqinisile yebo mnumzane mine kodwa ngiyatibuta namuhla mnakethu uma sehluleka ukuconza noko emkhathini wethu umoya loyingcwele angathi noma abantu indlela lesibuka indvo ngayo namuhla uma singehluleki ukuconza ukuthi lona umoya loyingcwele Niyabona na manje ngiyathi kulabanye benu tihambi mhlawumbe nitungelete enkambo sihlwa labanye bantu bangaphila impilo lebe ungaba nemahloni kuyiphila qobo lwakho lokho kungahle kube liqiniso kodwa mina kethu tsatse abanako lokho labakhuluma ngakho kunjalo liqiniso lelo kodwa ungalokothi wehlulele ngalokho ngesikhathi ngiyongena endiya kwakunendvotsa lebe ifuna kungikhombisa ukuthi yayingalala etikwe manyeva yini yayifuna kuhamba emlilweni ufuna kwenda tonke letindvo leti kukhombisa ukuthi yini lebe kangayenda ngazuka noma indibileshe noma ngapeni noma yini lomnika yona kodwa lalelana bekadlala ingcenye yemzenzisi ngephandle lapho kodwa emuva lena kulela lingekhathi bekunendvotsa letsite lebe imsulwa bekakwenda mbamba lokho acabanga ukuthi bebanikela kuNkulunkulu nzawana tsite kodwa bekadlala ingcenye yemzenzisi sibe nendvo lefanako lokho kunjalo impela labanye besilisa besifazane nje noma lababitwa kanjalo batame nje kubeka ukuthi benda kwangathi bathola moya longcwele uthi nje ngoba bonke labanye bahamba ngaleyo ndlela njengoba bengisho ngalo lobunye busuku ngesikhathi ngiqala kufika ePulpiti ngakhuphukela lapho uthi ngambukisisa Dr. Davis indlela lebekashumayela ngayo uthi bengithanda ukuthola ilicense yami yekuba ngumshumayeli ngakho ngasukuma lapho ngacabanga awusho uyathi kutsini Ngingashumayela kanjalo nami. Ngakho ngenyukela lapho ngase ngijikela imikono yami ngendlela lefanako lenda ngayo. Futhi ngagquma ngiya phansi nasethulu ngendlela lefanako lenda ngayo. Uthi bengithi nje haleluya ludumo kuNkulunkulu. Uthi haleluya ludumo kuNkulunkulu. Futhi haleluya ludumo kuNkulunkulu. Bese ke into yokuqala niyathi ngesikhathi ngehla kusuka lapho bonke besifazane labatsala Beta base bathi oh lokho bekumangalisa bili kodwa Dr. Davis nomtsala wahlala lapho ummeli lomtsala niyathi wangibuka kanjalo ngathi ngende kanjani Dr. Davis wathi kubona lokho bikakhulu engake ngakuva oh hey ngabe ungilulatile wathi ngikufuna ube senzaweni yami yekudathishela kusasa ntambama nensimbi yesibili Ngathi kulungile Dr. Davis. Ngangena ngishayekile niyathi. Wangibuka wathi ngicabanga ukuthi udiva kwangathi awuyuze ungithethelele ebhili. Ngathi cha ngifuna kwathi ukuthi kungani. Wathi ngesikhathi ngicala kuthi icecesha bumele. Wathi ngabukela ummeli uthi lokho akungabateki ukuthi wendene nawe. Ungibukusisile. Wathi ngoba ngiyakubona utama kwendlula kuto tonke tento lengihambe kuto. Wathi kodwa uyathi kuthini? Wathi sizathu ngitsite kubola kulengake ngakuva. Wathi ngoba awukaze ulethe naleli ncanyana leli vila nkulunkulu. Bewukhala nje futhi ufingida, uthi ukhisite mafinyela, uthi uchubeka. Wathi awukaze usho lutho ngelivi. Washo futhi ngakho wathi ngakhuphukela lapho futhi ngetama kwendlula futhi nginxusele licala le divorce ngase ngitsi lona wesifazane tatane lomncane uhu wesifazane lomncane tatane uhu ngachubeka kanjalo futhi wathi ummeli lomzala ahlethi lapho futhi bekabukeka kanjalo cishe i half yeli hour ngaze ngacetha kushaya futhi ngikhala ngaze ngaphelelwa livi cishe wathi lommeli lomzala wathi judge mhlonishwa Gakhulu kangakanani ke kwalombhetho inkantolo yakho leyo kumela na wathi ngathi ngaya kummeli lomzala futhi wangitshela wathi uyathi kuthini be ubanga umsindo lomnengi nayo yonke into ungulogo kulungile kodwa wathi awukhiphi umthetho kubitha umthetho kwehlula licala mnakethu ngiloko lengikucabanga ukusihlwa futhi kufanele kube indvo lefanako mnakethu akunandzaba ukuthi imfundo lengakanani kuhlakanipha noma yini lokunye lesinako kufanele kube khona emandla lathi itene kubonakaliswa kwamoya longcwele kufakazela ukuthi nguNkulunkulu lotokhonzisa impilo yakho letokwenda futhi lende kuphila lokufana koJesu Kristu lakwenda Amen. Kwethembisa etinsukwini tekugcina ukuthi uyoba kukhanya ngesikhathi sakusihlwa. Umprofeti wakwethembisa lokho. Siyacaphela kukhanya ngokwemumo wemhlaba kuphuma empumalanga futhi kushone enshonalanga. Nelilanga lelifanako leliphuma empumalanga, lililanga lelifanako lelishona enshonalanga. Siyathi ukuthi lokho kuliciniso. Manje yaqala kuphi impucuko? Empumalanga. Kunjalo. Kuhambene lilanga futhi manje kuse West Coast. Kuyachubeka kutobuya empumalanga futhi impumalanga nentshonalanga kuhlangene impucuko sifuna nicaphele lokhu umzuzu nje manje khumbulani umprofeti wathi kuyoba khona lusuku lolungayuba kukhanya noma lube mnyama lusuku loluhalele kodwa ngesikhathi sakusihlwa kuyoba kukhanya manje caphelani kuyoba kukhanya ngesikhathi sakusihlwa manje indodana yaNkulunkulu yakhanya kulunga kwayo nemandla ethi kwabantu basempumalanga cishe eminyakeni lengemakhulu lalishumi nemfica leyendlula futhi nako kufika libanga lesikhathi lesibe netimfundiso tekuhlakanipha sibe nesikhathi esimnanzi sende inhlangano sende umsebenzi lomkhulu lomuhle lusuku loluhalele nje Angicabanga ukuthi nibathola lapha eFinix kodwa empumalanga siyawathola luhlobo lwemafu ngukhanya lokwenele ukuthi kutungelede kodwa lilanga alikhanyi nzawana thite liyakhanya ngoba ni bekungeke kube kukhanya kube bekungakhanyi kodwa empeleni akusiko kukhanya kwelilanga lokuhle kodwa ke ngesikhathi sakusihlwa emafu agicikela emuva nelilanga lelifanako lelakhanya empumalanga liyakhanya enshonalanga wase ke Jesu lofanako moya longcwele lofanako lowawela emuva kubantu basempumalanga sewehlile kulolu suku lwenhlangano uthi kwawa lapha ngelusuku lwekugcina kukhanyisa kukhanya ethi kwemakhathi wasentshonalanga uJesu lofanako indlo lefanako loyo lothandza kolofanako ulapha kusihlwa esimeni samoya loyingcwele woda uNkulunkulu longaguculeki angeke nje aguculwe cha ufika ngetindlela letingakalindzeleke timanga letisebentako tindlela letehlukene timanga takhe kutsi tendiwe tindlela letimfihlakalo njalo timanga takhe kutsi tendiwe Jesus said as it was in the days of God wakhumbulani Jesu wathi njengoba kwakunjalo insukwini tase Sodoma kuyoba njalo ekubuyeni kwendvodzana yemuntu akekho longakungabatha lokho kodwa lokho lakusho njengoba kwakunjalo eSodoma manje eSodoma lokho kwakungaphambi nje ukuthi umlilo wehle futhi washisa iSodoma neGomora futhi manje singaphambi nje kwekushaya lelo hour lasekhathi nebusuku ngekubuya kwesibili kwaKristu nelive ukuthi libhujiswe ngemlilo kwendekani na kwakunetigaba letintsathu tebantu ngalolo suku futhi kunetigaba letintsathu tebantu namuhla Ngokuqala kwakukhona baseSodoma live, kwakukhona Lothi nebantu bakhe, libandla lelibophekile nje, luhlobo lwetihlakaniphi. Futhi nango Abrahama nelicembu lakhe, Abrahama nelicembu lakhe bahleti etulu lapho, labakhethiwe futhi libandla lelibitelwe ngaphandle. Kumbulani manje kwakunemacembu lamathathu baseSodoma labanesono livele libi njenganamuhla. Naloke lilunga lelibandla lelisivuvu lelibanzako, Lothi licembu lakhe, kwakuna-Abrahama lobitelwe ngaphandle kwako, futhi bekahleti ngephandle lapho elugwathule athatha tintho letilukhuni. Kunjalo nenkosi yehla ngesimo semuntfu, sikhulumi saleti ngelosi letintsathu letimile. Manje lomunye wangibuta wathi, mina kethu Branham, awukholwa kuthi lo kwakunguNkulunkulu? Ngathi kwakunguNkulunkulu, ngoba manje lalela, Abrahama wambita ngekuthi luhlavu lolukhulu, NKHOSI, uthi noma ngisiphi sifundziswa siyathi ukuthi lelo luhlavu lolukhulu, NKHOSI, Elohim, lokunguNkulunkulu. Wathi yebo-ke bekayo-ke akwende kanjani? Ngathi wathi uNkulunkulu adla. Ngathi impela, ngathi uNkulunkulu wavele welula sandla wase uthatha lokungagcwala sandla kwekukhanya i-cosmic nanoma yini lenye lebekafanele ayihlanganise ndzawonye ne-petroleum letsite nekukhanya i-cosmic ne-calcium letsite ne-potash. Wathi ngena kulowo Gabriel, ngena kulowo Michael, wase ungena kuwo cobo lwakhe. UNkulunkulu uyehluleka kubona ukuthi ungubani. UNkulunkulu longaguquki. Ngiyajabula nginekukholwa kuye kusihlwa ukuthi ngalelinye lilanga lapho impilo yami, umtimba wami netingxenye tawo letilishumi nesithupha titobuya eluthulwini lwemhlaba, kodwa uyothi William Branham, futhi ngiyovela uyophefumulela umoya wekuphila kuwo, athi nako lapho ukhona uyokwendlula kutalwa, kutalwa kwamake wami, kanjalo njalo. NjengaJesu emmangalisweni wakhe wekucala waguqula emandi aba liwayini, ekugcineni bekufanele kube liwayini, kodwa weca lonke luhlelo wase uthi guqula lamandi abe liwayini. Ekuvukeni kulabafile angeke athi, mnumzane nankosikati Branham, shadani futhi bese nitala William, utokhuluma futhi ngizophuma. Amen. Lowo nguye uNkulunkulu impela wakwenda, wehlela lapho embi kwa-Abrahama. Manje bukusisani kuthi wendani manje. Khumbulani bebehla letimbili tetingelosi tewuka futhi tawushumayela eSodoma. Ngabe kunjalo na? Beba nemhlangano endasi lapho, kodwa bendani na? Abendanga imimangaliso leminingi kakhulu, kodwa abendani na? Babashaya labo baseSodoma ngebumpumputhe. Kuthi manje sinato leto tingelosi letifanako tishumayela ebandleni lelibophekile nje namuhla, Billy Graham nakanjalo njalo. Futhi yini lephumputhekisa live na? Livi. Futhi kushumayela livi kuphumputhekisa longakholwa. Kodwa bukusisani labakhethiwe, libandla lelibitelwe ngaphandle, lengelosi leyakhuluma lapho ku-Abrahama. Yena manje khumbulani, ligama lakhe belingu-Abrahama kwate kwaba tinsuku letimbala nje ngaphambilini, neligama lemkakhe lalikathi lingu-Sarai, S-A-R-A. Kodwa yena uNkulunkulu bekahlangene na-Abrahama asesimeni samoya, futhi bekalintshintshile ligama lakhe lisuka ku-Abrahama laba ngu-Abrahama, esuka ekubeni ngu-Sarai waba ngu-Sara. Futhi manje bukusisani lengelosi luthuli etimpahleni tayo, futhi yathi, Abrahama, uphi umkakho Sara? Ngiyatibuta, Abrahama kufanele kuthi wathi, kuhola kwami kwakuqinisile. Ngeva into letsite nje, lo mfo bekehlukile. Wathi usethendeni lelingemva kwakho lapho. Wathi kanjani kuthi bekanemfati na? Wathi kanjani kuthi ligama lakhe lalintshintshiwe na? Beka kwathi kanjani lokho lowesifazane letimo leti? Wathi ngitokuvakashela ngekwesikhathi sekuphile. Wathi kanjani ngisho nekuthi Abrahama washada? Niyabona na? Uphi umkakho Sara? Wathi manje bukusisani, mine leso sabito semuntu lapho ngitokuvakashela ngekwesikhathi sekuphila, niyabona kuthi beka ngubani? Niyabona na? Niyabona kuthi bekungubani? Futhi wathi naSara ethendeni wathi, ngingakwenda kanjani na? Wahleka. Ngalamanye amagama kugigitheka lokuncane neyati ngesingayo. Wathi manje buka, ngingaphinze ngitijabise kanjani futhi? Abrahama bekaneminyaka lelikhulu kudzala, neBhayibheli lukusho ngalokusobala lapho manje kuthi bobabili bese bagugile futhi bakhulile. uthi indlela Zara yase ihambile sikhathi lesitse. Abrahama umtimba wakhe sewufana nalofile, nesibeletho sakhe sasesomile futhi safa iminyaka. Ngito kuvakashela ngokuphila, sikhathi sekuphila, uthi utotala lo mthana. Manje caphelani, ngaphambi kokuvala, naSara wahleka wathi loko kwakungaba kanjani na. Mine futhi ngiguge njengoba nginjalo, ngibe nenjabulo futhi nenkosi yami futhi. Manje caphelani, leyo ngule luhlavu en lencane lapho. Nkosi, Abrahama yena sekagugile futhi. Nale ngelosi yathi, uhlekeleni Sara. Oh, he. Manje khumbulani, Jesu wathi njengoba kwenteka emihleni yaNowa nasetinsukwini taseSodoma, kuyoba njalo kubuyene kwenvotha naye muntu. Kuyini na? NguNkulunkulu, moya loyingcwele, ahlala emkhathini wenyama yemuntu. Kule titsha letingcwelisiwe, indvodzana yaNkulunkulu, leyahlanda ngekukholwa. NaNkulunkulu ahleti kule titsha leti, enda futhi achubeka emisebentini yaJesu Kristu, kumenda abe nguye itolo namhla naphakathi. Uma sibhaphathiswe ngumoya longcwele emtimbeni, khona-ke siba ngumtimba wakristu, khona-ke sivuswe kanye naye. Ngesikhathi avuka, savuka futhi ekuvukeni kanye naye, ngoba uyinhloko nenhloko nemtimba kunzawonye. Khona-ke namuhla Kristu usebandleni kuwe nemisebenti yakhe lake wayenda. Johane longcwele 14:12, loyo okholwa ngimi lemisebenti lengiyendako mina naye utoyenda. Kunjalo emaHebheru 13:8, Jesu Kristu longuye itolo namhla naphakathi. Niyabona lapho na, bantu abakulindzeli kuthi kube ngaleyo ndlela, basigathe kuthi sibe sicuku sebantu labangakafunzi. Abathi ngisho nekuthi bakhuluma ngani, bakholwa kuthi sisicuku sebantu labatibhukuphuku. Kodwa singahle sibe njalo ngemcondo labakhuluma ngawo, kodwa semukela moya longcwele ngendlela uNkulunkulu lawuthulula ngayo, futhi sathola imiphumela lefanako lebebanayo emuva lapho. Ngako kufakazela ukuthi unguye uNkulunkulu longaguquleki, sithola imiphumela lefanako. Amen. Make wami Lucobo ngesikhathi afa wathi, Bhili bewu ngambhaphathisa eminyakeni leminingi leyendlula, wathi bewufana nemholi wakamoya kimi Bhili. Ngathi, make niyathi bantu bethu bayikhatholika, kuthi ngathi ngesikhathi kucala ngathi kuthi uNkulunkulu bekanguNkulunkulu, bengikwathi impilo yami yonke kusukela ngingumfana lomncane, kodwa bantu bami abazange baye enkonzweni. Uthi ngehla futhi ngakhuluma Kristi futhi wathi, leli libandla lena indlela. Ngathi, yebo-ke libhayibheli nginga. Wathi, manje utodideka wonke. Ngiyabona na, leli libandla uNkulunkulu usebandleni lakhe, kufanele ukholwe libandla. Yebo-ke ngawelela kumaluthela, futhi bathi silibandla singumtimba wemakholwa. Ngawelela kuMethodist, bathi singumtimba wemakholwa. Ngaya kuBaptist, bathi cha, bonke baneliphutha singuloko. Ngacabanga, kwentekani lapha na? Libandla lingumtimba webantu. Nalona usho ngalendlela, lona usho ngalendlela, nangalendlela, nangaleyo ndlela, nangaleyo ndlela, kufanele kube khona lokuliphutha. Ngakho ngathi ngabuyela emuva ngqo eBhayibhelini, make futhi ngafunza kuona kanye nje loko libandla lekuqala lelakwenda, kuthi indlela labakwenda ngayo nguleyo ndlela lengikwende ngayo nami, kuthi ngathola imiphumela lefanako. Ngathi akathunyiswe uNkulunkulu loko kungenele kahle mine. Kuphela nje uma ngisenemiphumela lefanako, ngibona Jesu lofanako, ngibona uNkulunkulu lofanako, lobekasebenta eTestamentini lelidzala, eTestamentini lelisha, endasemkhandlwini waseNaisiya wangaphambili, wasebenta ekhathi lapho kuthe kube sekubuyeni kwelibandla leRoma leKatolika lelemukela imibhedesho esikhundleni seliBhayibheli. Waphuma etikhathini tebumnyama futhi wabuya ngaLuther, Wesley, futhi endasi lapha eminyakeni welibandla laseLaodicea, futhi kuyoba kukhanya ngesikhathi sakusihlwa. UNkulunkulu utolikhipha libandla ngalokucinisekile nje, njengoba ngime lapha kutoba khona, futhi sibona moya longcwele lofanako ngetethembiso letifanako, enda emsebenti lefanako nento lefanako. Alibusiswe ligama lenkosi. Lo NkulunKulu longaguquleki utokunika moya longcwele lofanako labapha wona lapho ngaphandle kweluntshintsho. Utokwenta tinto letifanako latenda ngesikhathi alapha emhlabeni, kunoma ngumuphi wesilisa noma wesifazane lotokukholwa futhi akwemukele. Uma unamoya longcwele, bambelela kuwo njengoba kwenda Jakobe. futhi ubambelela kuko kute kufike imiphumela levumako. Amen. Kukholwe bangani. Futhi ngesikhathi esingakalindzeleke, futhi mhlawumbe indzawo lengakalindzeleke. Kodwa uma atokwenda endzaweni lengakalindzeleke, kufanele akwende kangakanani ke kusihlwa endzaweni lelindzelo. Lapho silindzele khona kukubona kwendeka na. Asikhothamise tinhloko tethu umzuzwana nje. Tinhloko tenu tisakhotheme, futhi ngiyethemba ukuthi tinhlitiyo tenu tikhotheme futhi. Ngiyaxolisa ngekunihlalisa kuphela nje uma ngisenako kuze kube insimbi yemfica. Kodwa ngithanda kunibuta lo mbuto. Niyathi singahle singaphindzi sibonane futhi. Kukhanya kwemini kungenteka kungefiki ekuseni kulabanye bethu. Futhi uma bekungaba njalo ukuthi besingeke sibone lokunye kwekudzabuka kwekusa besingahlangana yini futhi ngale kwemfula unekuthula enhlitweni yakho nesiqiniseko siqiniseko sembhalo njengoba labantu laba lengikhulume ngabo kusihlwa ukuthi ngesikhathi uhlangana naNkulunkulu ube nesentakalo sembhalo na, uNkulunkulu waguqula impilo yakho ngalokuphelele. Futhi manje awusasuye umuntu lofanako nje, wakhiwe kabusha nje, upolishiwe. Kodwa usidalwa lesisha, sidalwa lesisha kuKristu na. Uma ungesiyo leyo ndlela, asinanzawo yekuma e-altari. Noma inzawo kodwa ngithanda ukucela ubuqotho bakho uma ungafisa ukuthi nginikele umkhuleko lapha ePulpiti ngathi ukuthi ngalenye ilanga ngiyothingeka ngihlangane nawe futhi ngibonane nemave ami lengwashito kusihlwa ningakwenda ne bonke tinhloko tabo tikhotseme nemehlo avaliwe ungasiphakamisa nje isandla sakho futhi ubonakalise ngaloko ngikhulekele mnakethu ukuthi ngifuna kuba ngaleyo ndlela na uNkulunkulu akubusise futhi akubusise akubusise thathe lo mncane uNkulunkulu akubusise ngaphandle noma kuphi bekani tandla tenu emafastelweni noma ngabe kukuphi uNkulunkulu utobusisa phakamisa isandla sakho nje ngebuchotho lobujulile futhi uthi uNkulunkulu bani nemusa kimi bengihlala njalo ngifuna kuba ngaleyo ndlela nakethu uBranham kodwa ngendlela thite lenye angikaze ngikhone kukuthola lokho oh mngani lo ligugu ungethe wayibamba yini indlo letsite na ngikholwe njengenceku yakhe mwalo ingcwele uqinisile ungavumeli muntu ake akukhulumise usuke kuye bambelela esandleni saNkulunkulu lesingaguquki mngani lo ngumKristu uma nje ujoinele ibandla uma nje ubhabhatiswe emantini futhi laba sengakabhabhatiswa ngamoya lo ingcwele anikaze kahle kahle navusethelwa kabusha manje wena uthi mina kethu uBranham ngikhulume ngetilimi ngente lokho noma nginta lokho manje ngiyakholelwa kuloko nami nginitshelile kodwa khumbulani beningadansa emoyeni beningakhuluma ngetilimi ngiwabonile mahindu enta lokho ngitibonile tangoma tikhuluma ngetilimi tikuhumusha futhi ngivile ngangena ekhempini ngalesi isikhathi lapho kwakukhona labanye bomnakethu labangena khona lapho futhi ngibone litafula ligamuka ngetilimi nepenseli ifika ibhale ngetilimi letingatiwa bona bakufunza konke nabona na donke leto dinvo loko kuthi loko kungaba ngudeveli kodwa mnakethu uma ukhuluma ngetilimi bese ke uchubeka nekuphila impilo lo wake wayiphila khona ke kukhona lokungalungi nesentakalo sakho niyabona na uma unaloko into nje kuphela lobe weyame ethi kwayo kukhuluma ngetilimi ungakutami lokho utawewelela ngale kwelibhudlu uthi lo mkhumbe angeke ukhone kukumela kodwa nge lapho kunetilimi khona tiyophela lapho kunetiprofeto khona tiyokwehluleka kodwa uma loko lokuphelele sekufikile oh lolo thando lwaNkulunkulu lucebile futhi lumsulwa aluna mkhawulo futhi luqinile khona ke letinye tiphiwo tiyosebenza ekhatsi nakongqo niyabona na loko tiphiwo tamoya loyingcwele loniketwe wena kukhuluma ngetilimi uprofeta nalokunenge tingchazele loko kukwe kwakha libandla ekwakhiweni kwemtimba kodwa kucala yemukelani moya loyingcwele kuthi nibone ukuthi impilo yenu iguquliwe manje sekube netandla letithi atibe sibohlongo noma letilishumi tiphakama kusukela ngikhuluma angaba khona yini lomunye ngaphambi kwekuthi nginikele umkhuleko na uNkulunkulu akubusise thathe yebo ke uNkulunkulu akubusise thathe angaba khona lomunye na Phakamisa sanda sakho nje uthi ngebuchotho lobujulile mnakethu Branham ngikhumbule. Nkulunkulu akubusise lapho mnakethu. Lomunye futhi tsani nje ngikhulekele. Ngingakukhulekela kuphela mngani wami. Nkulunkulu akubusise sathe. Uthi Nkulunkulu akubusise lapho thathe. Manje uyasibona sanda sakho.
Remember, Jesus said he that heareth my words believeth on him that sent me has everlasting.
Kumbulani Jesu wathi loyo lova emave ami akholwe ngilongithumile. Unekuphila lokuphakathi futhi akasayi ekulahlweni kodwa wendlulile kufeni wangena ekuphileni.
We must believe that with all our heart.
Sifanele sikukholwe lokho ngayo yonke inhliziyo yethu. Ngikholwe nje ngako konke lokhu kuwe. NaNkulunkulu utokunakekela konke lolokunye. Babe losezulwini, manje sinikela le testamenti letincane kuwe. Lawa lephukile amagama lakhulunywe kabi kusiswa. Nkosi beme lapha nemuzwa walabo bantu. Beme lapho netintho temtimba tabo tibuhlungu. Nkulunkulu ngibita umphefumulo wabo. Lokho ndlula konke lengathi kokuthi kanjani Nkosi. Kuletha livi indlela yami lephansi tatane lethobekile leyo mbewu lencane lebe ikuyo babe ihlanyele etinsitweni talabo bantu. Kuthi ngibita umphefumulo wabo kuthi awuyulahleka kodwa uyobonakala ngaleya ngalolo suku ekuvukeni. Siphe kona Nkosi. Wena uNkulunkulu akekho lomunye uNkulunkulu ngaphandle kwakho. Emaheden anetithombe. Sina uNkulunkulu lophilako, uNkulunkulu lophilako weliciniso kuphela. Besingacabanga ngawe babe, uhlethi ngaleya eliphakatsene. Ukhanya ngalokuphindwe kathi gitsi, kwendlula lilanga letigitsi-gitsi kathi letilishumi. Oh uNkulunkulu, khanya phambili. Wena longenda imihlaba, ubeke kukhanya kwelilanga. Netinkanyeti letinkulu etibhakabhakene. Bese ke uyehla kutosinzisa soni lokhathalele ngalokwenele kuthi ngibe lapha kuleli thabanekele lelincane kusihlwa nalabantu laba labangemaKristu. Ngoba Jesu usinika livi kuthi lapho lababili noma labathathu babuthene ngeligama lami ngiyoba semkhathini wabo. Manje sinzisa labantu laba babe ngiloko kuphela lengathi kokukucela uthi ngiyakholwa ukuthi utophendula umkhuleko wami uthi ngikhulekela ukuthi kusasa batoba kahle ebandleni uthi ngele umpapatiso ngisho namanje kusihlwa uma bangakaze bapapatiswe ngikulekela ukuthi utobagcwalisa ngamoya longcwele ababambelele kuleli qiniso sibili laNkulunkulu baze bakhululwe kufa ngeligama laJesu ngiyakhuleka amen. Manje tetsameli ngifuna kunimbuta umbuto omunye ngasizotha nangebungcwele emizuzwaneni lembalwa sitawube sesiyavala njengoba ngishito singahle singaphindze sibonane futhi. Ngiyethemba ukuthi siyakwenda. Kodwa khumbulani sitofanele sitilandze ngakusihlwa uma sifika ekwahlulelweni. Ngitofanele ngitilandze ngaloko lengushito, ngaloko lengkwendako. Konke kutofanele kubalwe ngako kuNkulunkulu. Uthi uma ngitholwa nginelicala, niyathi ukuthi kwentekani kimi. Ngingangconotha ukuthi angife ngisoni. Kodwa ungangivumeli ngife ngingumkhohlisi angibe neliqiniso ngethembeke. Manje bukani uma Jesu Kristu anguye itolo namhlanje phakathi futhi ngiyakhuleka lokho manje angathi ukuthi utokwenda yini ngoba lokhu nje tetsamele letincane tebantu futhi kunebantu labemile futhi sekusikhathi sengece sikhathi kutoba mathema kuchuba line lalaba khulekelwako lenyukele ngalapha kodwa ngitoni khulekela etetsamelini kodwa akuthi ngikhulekela ukuthi uNkulunkulu utokunika into letsite longabeka tandla takho kuyo njengoba Jacob ebeka nayo awukaze ube nako niyabona into letsite longabeka tandla takho kuyo. Manje kini nine bantu ngephandle lapho logulako ngakhuluma nani ngengelosi leyehla lokwakunguNkulunkulu abonakaliswa emtimbeni wemuntu lo abonakaliswa kithi uma singemakholwa futhi ke ngesikhathi yena sekafulathele Sara waqonza ukuthi Sara bekathini nekuthi wendani etetsamelini khona ke ngalesinye isikhathi akwende kusondzele kakhulu kuwe ukuthi wendlula esicukini sebantu futhi kwakukhona wesifazane lomncane mhlawumbe lo bekangajapha nje njenga noma ngubani lapha sine ngalokwejwayelekile itolo ebusuku singene ekunyakatisekeni lokuncane uthi besine bantu labanengi kakhulu labakhulekelwe besine mfana ukuthi ahambe anikethe lamanye emakhade kukhulekelwa ngesikhathi ngisashumayela futhi ngakho ngalethinye ikhathi bayabuya emuva nasembili nasemva nasembili futhi nonke nifuna kuya kusondo sikolo lomunye wangitshela ngephandle wathi bakhiphe kusenesikhathi ngoba labantu laba batoshayela baye khashane futhi babuye bethe kusondo sikolo. Ngifuna ukugcina leso sethembiso ngathi ngitokwenda ngitokwenda niyabona na futhi ngifuna nibambe uma into lemcoka ukuthi bambani into lengiyo bangakho labakholwa ukuthi Jesu Kristu unguye itolo namhlanje phakathi na khona ke kube ngikutshele ukuthi umoya wa John Dillinger bewufikile kimi bengiyoba umuntu lo yingodi kuba lapha bengiyoba netipam futhi ngibe ngumgulukuthu kube nginitshelile umoya walenye ingodi lenkulu usekhathi kimi bendolindzela ukuthi ngidwebe lesithombe njengoba bekwenda leyo ngcwele kube ngikutshele umoya wa Houdini umdwebi lophunyukako bewutongi linzela ukuthi ngende letinto latenda kube ngikutshele ukuthi umoya wemculo lothithe lomkhulu bewusethi kwami bewutongi linzela ukuthi ngitsinze leto dikhiya ngendlela nje ngoba umoya wakhe usethi kwami niyabona na uma nginitshela ukuthi umoya waKristu usethi kwami khona ke yendani imisebenzi yaKristu. Kristu wathi uNkulunkulu beka kuye. uNkulunkulu beka uKristu enda ukuthi live libuyisane naye. Sonke siyakwazi lokho ukuthi uNkulunkulu wathi melela yena lucobo kuKristu ukuthi abuyisane nelive kuye lucobo. Beka uEmmanuel, Jesu wathi akusimi lolo wenda lemisebenzi. Ngubabe wami lohlala kimi. Wenda imisebenzi. Futhi endlula nalowo moya lofanako kuye wesifazane lomncane wathi nza umphetho sembatho sakhe. Manje akakuvanga lokho ngekwemtimba niyathi ukuthi akakaze impela cha ngoba sembatho sasePalestina uma kukhona lo satiko beyine sembatho ngaphansi kwaso nalesinye sembatho lesilula lesilengako kanjalo ngako bekangeke atsinze bekayo bekangeke aze abe bekangeke akuve lokho futhi wonke umuntu amtungeletile kodwa watsinza sembatho sakhe ngekukholwa bathi meyo silo impumputhe watsinza sembatho sakhe ngalelinye lilanga esangweni ngoba bekangeke akuvele okukhala labanye babo bazi hey wena uvusa labafile kukhona indzawo yemathuna yonke legcwele bona ngephandle lapho wotha ukwende uthi bahlekisa ngaye nebapristi nayo yonke into wotha wende lokhu futhi wende lokho akazange asho lutho kodwa siceli lesimpumputhe oNkulunkulu na Jesu wema mletheni lapha niyabona na niyabona na lowo wesifazane lomncane ubonile ukuthi bekangeke aze athole kunakwa kwakhe ngoba borabi nebapristi nawo wonke umuntu bamtungeletile nawo wonke umuntu futhi watsinza sembatho sakhe na Jesu wema wathi ngibani longitsinzile na naPetro lo wamekhuda nje wathi ngibani lokutsinzile wena wonke umuntu uyakutsinza usholani indole njengaleyo wathi kodwa ngiyeva ukuthi emandla ngibe nekuphelelwa ngemandla umuntu lo dzite bekane kutsinza lokutsite futhi wabuka etuketetsameli waze wamthola lo wesifazane lomncane futhi kwakuyini inkathathwe yakhe na bekane mopho futhi uma bekane kukholwa lokwenele kutsinza uNkulunkulu lokho kwabangela Jesu ukuthi ende lokutsite futhi ke uma Kristu akithi agcotshwe ngumoya loyingcwele angeke yini sifiso sakho lesifanako sitsinze into lefanako na manje ngifuna kunibuta nine bashumayele lokutsite ngabe libhayibheli liyasho yini ukuthi Jesu Kristu ngumphristi omkhulu khona manje longatsindwa ngekuvelana nebuthakathaka bethu na ngabe kunjalo na bangakhe lowathi ngokuthi lokho kuliqiniso na libhayibheli lasho ukuthi litestamente lelisha unguye khona manje umphristi omkhulu lone kuvelana lokho kuvelana nebuthakathaka bethu yebo ke khona ke ungathi kanjani ukuthi umthinzile na uma anguye itolo namhlanje phakathi utokwenda lokufanako lakwende itolo ngabe kunjalo na yebo ke manje utetandla emhlabeni kodwa dami netakho liphimbo lakhe emhlabeni lethu liphimbo lethu linikwe yena kungako sishumayela livangeli sikholwa ukuthi akusithi siphefumulelwe ukuthi sishumayele leto dinto moya loyingcwele akhuluma ngathi niyabona na asikholwa ukuthi ngithi singakwenta lokho impela cha ngiyathi bengingeke uthi futhi siyathi ukuthi kuphefumulelwa ngumoya loyingcwele bese ke uma umuntu ashumayela into lephambene aphike livi khona ke moya loyingcwele angalibhala kanjani livi bese uyajika aliphike ngemuntu na angeke akwende utofanele kube livi litofanele livele nje ngendlela lelibhalwe ngayo impela nje manje uma ungumphristi lomkhulu ake sibambe lo mbhalo munye sithathe lokho nje uma angumphristi lomkhulu lone kuvelana nebuthakathaka bethu konake indlela kuphela longake wathi ngayo anga uma anguye itolo namhlanje phakathi utowenda njengoba nje enda ngesikhathi lo wesifazane amtsinza bese ke uma ngingceke yakhe nemoya wakhe ukimi ungatsinza sembatho sakhe noma ngabe ukuphi bekungeke sembatho sami singeke sende mehluko ngingumuntu soni lesisinziswe ngemusa kodwa akukho ngethulu kwemkakho umyeni wakho noma umnakele noma kungaba ngubani umfundisi wakho sonke siyafana kodwa ungumpristi lomkhulu angisuye umpristi lomkhulu unguye kungitsinza kwakho angeke kukwentele lutho oluhle kodwa kutsinza yena kutakwentela kodwa uma ngingatinikela kuye nginjengalo lombhobho lapha lombhobho uthulile kude kube khona into letsite lekhuluma kuwo ngabe kunjalo na yebo ke khona ke angathi namunye wenu ngephandle lapho futhi uma bengingakubona ethi kwalabanye benu lengibatiko bengeke ngisho lutho ngiyamathi umnakethu unathathe dawuthi labahlethi khona lapho futhi ngikholwa ukuthi lona ngumnakethu lomncane longumgreek lapha lovela egreeks kuthi ngikuthi angisalikhumbuli ligama lakhe ngudavid futhi ngaphandle kwaloko ngicabanga ukuthi lokhu labantu laba khona lapha impela lamantombatane lamathathu noma lamane khona lapha kule line leli ngembili ngiyawathi ngoba avela eGeorgia nasemuva eTennessee beta ebandleni lami labanye balabo bantu bashayela emamayela langemakhulu lalishumi nesihlanu ngelisondo lonke lisondo lengilishumayelako ngaphandle kwaloko ngicabanga ukuthi itsathe Evans uhlethi khona lapho natsathe Angren nalabanye umnakethu Evans bahlethi khona ngalapho manje ngiyanibuta bantu bangakho ekhathi lapha labagulako nalowatiko ukuthi angikwadi angathi lutho ngani Amsanthanda tenu banini nekukholwa manje babelo sezulwini uyayathi insithwe yami futhi angithi kuloko utokwenda umbukiso wakho langembili inkosi awudzingi ukuthi wende loko uma ungafuni kukwenda babe akukho entsandweni yakho yebo uNkulunkulu khona ke vele ukuvale nje wendele bona siyativela ukuthi moya loyingcwele beka lapha futhi wasibusisa Kodwa ngikuthi ngikhulume ngaleso sifundo nginkulunkulu futhi angiguquki khona ke ngesikhathi uhamba lapha esimeni semuntu emhlabeni Emmanuel wesifazane lomncane wathenza sembatho ngalenye ilanga futhi bekane kukholwa lokunjalo lakuva nelive lakho liyasho babe ukuthi kusihlwa ukuthi Jesu indodana yakho ungumpriest wethu lomkhulu Uthi usengathindwa kuvelana nebuthakathaka bethu. Kukhona labo ekhathi lapha labagulako. Ngiyakhuleka babe ukuthi utobavumela lokungenani kunye noma lokubili noma lokutsite ekhathi lapha Nkosi kude bantu babe nento letsite labatobambelela kuyo njenga Jakobe. Uthi bathi kuthi ngumoya loyingcwele uthi bangaliyekeli bathe babusiswe. Kwangathi uma nje utokwenda lokho Nkosi wonke umuntu logulako ekhathi lapha utobamba leso sethembiso lesifanako futhi bahlale nako ngqo baze bacinisekiswe enhlitweni yabo ukuthi sibusiso sankulunkulu siphumule etikwabo manje nginikela letetsameli lethi kuwe umlayeto wami luqobo ngemisebenzi yakho kungetulu kwaloko lengingakwenda noma ngibani lomunye langakwenda kusukela lapha Nkosi
the same yesterday today and forever
kufanele kube nguwe ngakho tifakazele wena luqobo ukuthi ukhona longuye itolo namhlanje phakathi nkulunkulu longaguquleki egameni la Jesu Kristu ngicela lokho amen angiwuva umoya wakhe niyabona ngale yondlela siphiwo lokho akusho ukuthi ngumoya loyingcwele ngetulu kwaloko umntana lomncane layoba nako kusiphiwo nje lesihambisana namoya loyingcwele kwenda livilipile manje lokhu ude uma bekangakwenda awudzingi ukuthi ukhathateke lilivi lelibonakalisiwe livi lelibonakalisiwe manje ngifuna nje ngamunye wenu bantu ukuthi nicabange lokhu enhlitweni yenu cabangani nje lokhu awudzingi ukuthi ukukhulekele kakhulu thandaza kuwe nje Nkosi nginesiqiniseko ukuthi umnakethu Branham akathi lutho ngami akasathi sifo sami akathi lutho ngami futhi angidami ukutsinza lo mshumayele kodwa usitshele ngalokhu cacile ukuthi be ungumpriest lomkhulu futhi ngikufundzile futhi Ngiyakucela vele umvumele akhulume nami njengoba Jesu akhuluma nalowo wesifazane lo watsenza sembatho sakhe futhi nje noma uma ungaguli uthi inkosi Jesu akuthi bengihlala njalo ngimancika ncika kancane ngalokho kwanoma yini kuloku ngetulo kwemvelo kodwa ngithanda impela kuba nento letsite lebe ngingabeka isandla sami kuyo ngako akakhulume nasibanibani ekhathi lapha ngiyamkhulekela lo wesilisa noma lo wesifazane akakhulume kanjalo ngitokholwa kutosusa konke kuwe loko kutoba yinto longabeka tandla takho kuyo njengajakobe futhi uthi ngiko lokho wabamba uNkulunkulu ngalesinye isikhathi wase uthi ngilapha ngingakubamba kunganenda yini nonke nikholwe na uma ningakwenda phakamisa isandla sakho uthi nje vusa kukholwa kimi ngizawutonke kube bengingakubona kwendiwa uNkulunkulu akubusise.
I don't say that he will. I trust that he will.
Angisho ukuthi utokwenda, ngiyethemba ukuthi utokwenda. Ngalesinye isikhathi ehla avela entsabeni wathi konke kungenteka uma kuphela ungakholwa. Asho kuyise wemfana lonesithuthwane. Uma nje singakholwa, umuntu logulako nalodzingako kholwa.
If thou canst believe, all things are possible.
Kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho. Uma ungakholwa, konke kungenteka. Uthi ulinzele ini mina kethu Branham? Wonke umuntu ekhathi lapha akungabateki. Nike ngaba sePhoenix emahlandla lamanyende. Ngikubonile ngishumayela umlayeto lo njengalona. Kodwa kukukhanya banesithombe sako noma ngimuphi linengilene nonke nikubonile kukhanya. Anikubonanga na nikutholile etithombeni netinto. Lapho kuse Washington DC banako futhi lapha ngalele linye lilanga. Niyabona na lokho kutifakazela kona lucobo yinsika yemlilo leyahola abantwana baka-Israyeli. Batsabula ehlane leyo nsika yemlilo yendiwa inyama yakha emkhathini wethu Jesu wathi ngivela kuNkulunkulu futhi ngiya kuNkulunkulu emva kokuvuka kwakhe wenyukela edulu futhi ngesikhathi enda wahlangana naPaula asendleleni abheke eDamaseko futhi beka sabiyele akukhanya futhi Paula bekangakubona bonke labanye babo bebangeke bakubone kwamenda ngisho waphumputheka beka impumputhe Uthi wathi ukubonile lokukhanya lapho kukhanya njengelilanga wathi inkosi ungubani wena wathi nguJesu futhi kulukhuni kuwe kukhahlela emanyeva manje lokho kukhanya lokufanako sithombe sabo uma lokho kukukhanya uma leyo kuyinsika yemlilo lefanako yena loJesu lofanako lobeka sendleleni leya eDamaseko Paula kuyokwenda imisebenzi lefanako kuto fanele
praise the lord Thank you, Lord Jesus.
Hallelujah.
Now let Satan try to say something.
Nakuke ayibonge inkosi ngiyakubonga inkosi Jesu manje sathane ake atame kusho lokuthide lo thathe lomncane lohlethe lapha logcoke ingubo leluhlatha sasiphakaphaka ningathathwe emanganga akhuleka uyakholwa ngensitho yakho yonke futhi kutosuka kuwe utokukholwa na kulungileke ungaba nako angaze ngimbone lo wesifazane angaze ngimbone empilweni yami leto tinto tiliqiniso athi silo yini tsatsa uma tingilo phakamisa isandla sakho emuva nasembili bewukhuleka mayelana naloko inkosi akuthi yena bani nekukholwa lapha kuhlethe tsatsa lomncane lomuhle lohlethe emuva lapha nelibhanji lelincane leliboya noma intho letsite kulo nako loko kukhanya Ani kuboni lokho kulengela ngqo ethi kwa lo wesifazane lapho na lo wesifazane usesimeni lesibucayi angimathi angikaze ngimbone empilweni yami uma sithi hambi phakamisa isandla sakho kodwa lalela lokhu akusilo yini liqiniso kuvala ukungakejwayeleki sibili kukutungeletile umnanzi impela kuvala ukuthobekile lokho ngiloko kukhanya ngibuke kuko ngqo lapha unesimila hayi nje simila kuphela kodwa dimila tikuwe tonke kunjalo akunjalo na Uyakholwa na uNkulunkulu uyakuphilisa futhi akusindzise bani nekukholo Uyakholwa na lapha thatha lomncane uphakamise isandla sakhe khona emuva lapha ahlethe ngemuva kwalomntwana esetulweni semasondo angimathi lo thathe angaze ngimbone sithi hambe asisito yini thatha kodwa ukhulekela inkathato yenhlitiyo kuthi uNkulunkulu utokuphilisa. Uma lokho kunjalo jikitisa sanda sakho kanjena. Jesu kuphilisile yani ekhaya futhi usinze. Uyakholwa ngenhliziyo yakho yonke manje. Uma ungakholwa nje, donke into dingenteka. Bani nekukholwa, ungakungabathi. Kholwa nje ngako konke. Naku kuhlethwe sifazane khona ngalapha lo hlethi khona liphansi besifazane labambadlwana labavela kuNkosikati Sherith. Uhlethi lapho uyakhuleka nesifo sekucathamba kwemathambo. Kukholwe thathe, uyakukholwa na? Kulungile, kwemukele. Kuyoba kukhanya ngesikhathi sakusihlwa. LiBhayibheli lathi kuyoba njalo. uNkulunkulu longaguquleki. Ngitshele ukuthi bathinze bani? Jesu Kristu nguye itolo namhla naphakathi. Mine ngesizotha netandlato timbili tiphakeme. Angaze ngibabone labo bantu ngaphambili. Angathi lutho ngabo. Kodwa lowo lokhona manje beungeke uyifihle impilo yakho kube bekufanele. Kunjalo, ulapha uKristu ungiko sibili. Sethembiso sakhe uNkulunkulu ofanako. Ungeke wasibamba na? Bambelela kuko bese uthi kwami. Manje ngiyakholwa. Babe losezulwini, ngiletha le tetameli lethi kuwe. Labantu laba labagulako bathingile njengoba sicaphunile itolo ebusuku. Bekunemelusi wetimvu lomncane ngalesinye isikhathi. Ligama lakhe linguDavide. Wanikwa umyalo kunakekela timvu teyise. Banengibelusi labahleti lapha kusihlwa. Futhi Nkosi. Futhi bekede lokuningi kakhulu ukuthi ivikela nekuvikela timvu. Kodwa sidubulelo nje. Lokho kwanele ngalelinye lilanga kwangena libhubesi lase lithola lenye yetimvu takhe. Layikhipha. Davide bekathi ukuthi uNkulunkulu wasezulwini bekanaye. Futhi wabamba lesidubulelo futhi walandzela timvu. Futhi walibulala lelibhubezi. Walishaya walilahla phansi ngesidubulelo. Futhi wabuyisa imvu yaphila. Babe, kugula, develi, longetuli kwelibhubezi. Ubambe letinengi tetimvu takho. Nginesidubulelo lesincane lapha. Sibitwa ngemkhuleko nekukholwa. Akusiko kakhulu ukuthi ungabuka etulu eceleni kwetikhali tesayensi tekwelapha. Kodwa uNkulunkulu wena conzisa lo mkhuleko kuleyo ndzawo lapho. Sathane, bakhulule. Ngilandzela leyo mvu. Bakhulule. Ngibabuyisela edlolweni lababe futhi kusihlwa. Egameni laJesu Kristu, ngekhuta wonke develi. Wekugula ngibakhipha kulabantu laba uthi kwangathi bangahamba bakhululeke kusukela kuleli hour kuqhubeke ngeligama lenkosi Jesu Kristu. Bonke laba kukholwako kuphiliswa kwenu sukumani nime ngetinyawo tenu futhi nithi manje ngiyakwemukela kuphiliswa kwami ngibeka tandla tami kuloko lowo nguKristu uthi ngiyakukholwa ngenhliziyo yami yonke. Umelusi wenu.